Andazi ngaba bangaphi abayaziyo le ngoma incinci, njengoko ndinibulisa ngobufudumeleyo ubudlelwane bobuKristu nothando lukaKristu namhlanje. Bangaphi abayaziyo le ngoma incinci, uyakhathala ngawe. Ngaba niyayazi, kulungile, masikhangele ukuba siyayifumana. Uyayazi dade, uyayazi? Oku. Uyakhathala ngawe. Uyakhathala ngawe. Ekukhanyeni kwelanga okanye ethunzini, uyakhathala ngawe. Oh, kuhle oko, masizame kwakhona ngoku. Uyakhathala ngawe. Uyakhathala ngawe. Ekukhanyeni kwelanga okanye ethunzini, uyakhathala ngawe. Bawo wethu wasezulwini, sibulela wena ngokuba ukhathala ngathi kwaye ubonakalise uthando lwakho ngakuthi kangangokuba ude wathumela oyintanda unyana wakho uku omsulwa unyana kaThixo ukuza kuthatha indawo yaboni abanetyala. Indlela esikubulela ngayo wena ngokuba ekubeni wena ukhathala ngathi kwaye wawusicingela ekwenzeni oku, kwaye sinombulelo kakhulu Nkosi. Siyavuya ukuhlanganisana apha ngale mva kwemini phantsi kwamaphahla ezibhakabhaka, kwaye sicela iintsikelelo zakho phezu kwale nkonzo. Siphe Nkosi okokuba yonke indoda, umfazi, inkwenkwe okanye intombi elapha ingafundisisisa ngoku ezibhalweni. Sijamelene nehlabathi elilawulwa nguSathana, kwaye bawo siyathandaza njengoko sifundisisisa amandla eedemoni nezikwenzayo ebantwini, okokuba uya kusinika ukholo olukhulu nemininzi imiqondiso nemimangaliso yenzeke, kuba sikucela kona egameni likaKristu nokwenzela uzuko lukaThixo. Amen. Thina isifundo ngalemva kwemini ngokukhawuleza kuso ndiyaqikelela malunga neshumi elinesihlanu lemizuzu phambi kwexesha iseku ufundo ngeedemoni, kwaye ngoku ndisandula kufumana umyalezo ethubeni eligqitheleyo umzalwane uBhila kubahlobo bam, kwaye ndiqalisa eAfrika embindini kaJulayi. Ke oko kuyigqibile, siyenze yalungiseleleka ngoku, kwaye umzalwane uBaxter akanakuhamba ngela xesha, ke kuza kufuneka ndiye eAfrika ngokwam. Ke ukuya ngaphaya kunye yanga kufanele nithandaze ngam ngoku ukuze iNkosi indincede, kuba ndizawudinga kakhulu wona ngoku. Ngaphaya phakathi ndilindeleke okuncinci amakhulu amawaka amabini abantu kula mhlangano. Ndifumene umbono ubhaliwe ngaphandle apha, ndifuna nina abantu nixhamle ngawo. Wenzeke ngoDisemba, bendisegubini ngenye intsasa xa ingelosi yeNkosi yeza yangena. Uyabona, xa ndandingaphaya zange ndithobele uThixo, ndafumana iamiba. Wonke umntu uyazi intoni iamiba? Intsholongwane engenayo iphantse ikubulale. Kwaye ngenxa yokuba ndenza into uThixo awandixelelayo ndingayenzi, bangaphi abalizileyo ibali layo? Ndiyacinga abanye benu balapha, ndiyazi abafo abasuka kufutshane nomnquba balivile ibali lokwenzekayo. UThixo wandixelela ndiye endaweni, kwaye ndihlalele kude kule ndawo, kwaye ndibuyele emva kwenye indawo, ndaza ndavumela abashumayeli bandikhuphe kuyo. Ngoku abashumayeli balungile kwaye ngabazalwane bam, kodwa khathalela oko uThixo akuxelele kona. Injalo loo nto, yabona, unomsebenzi omnye. Bangaphi abakhumbulayo ngaxesha lithile kwakukho abaprofeti ababini eBhayibhileni, kwaye omnye wabo iNkosi yamxelela yathi, yiya ndaweni ithile kwaye ungayi apha ubuyele ngenye indlela, nanjalo njalo. Kwaye yathi ungadli okanye usele ngeli xa usephaya. Kwaye omnye umprofeti wenyaniso wahlangana naye wathi, iNkosi ihlangane nam emva kokuba ihlangane nawe, wathi, yiza endlwini yam. Waza umprofeti waphulaphula koko omnye akutshiloyo, waphulukana nobomi bakhe ngaloo nto. Yabona, yenza oko uThixo akuxelele ukwenza, nokuba omnye ongomnye uthini. Ngoku kulo mbono yena yandivusa ishumi elinesithathu kaSeptemba okanye kaDisemba, kwaye njengoko ndandisahleli ecaleni kwebhedi yam ndandimangele ukuba liya kuba yintoni ikamva lam. Xa ndabuyela apha abelungele ukundiphosa endlini yempethu, iintsholongwane zaziphantse zandigqiba, baze bandinika uxilongo xa ndifika kulo mhlaba. kwaye ndinceba kaThixo uba ndivumela ndigoduke ngokuba isasazeka kakhulu. Ndaza ndathandaza ndaya kwabo balungiseleli ndathi, "Inkosi ithe mandingayi ngalaa ndlela." Bathi, "Owu, uThixo uyathetha nomnye umntu ngaphandle kwakho." Ndathi, "UKora wayenolo luvo ngaxesha lithile, kwaye ke ndahamba ndathatha amagqabi athile ndawabeka phezu kweenyawo zabo. Ndathi, "Khumbulani egameni lenkosi ukuba sithathe olwahambo phaya aluzukuba impumelelo, kwaye siya kuhlawula ngenxa yoko, kwaye ngokuqinisekileyo sakwenza. Oh bethu, sonke saphantsi safa." Ke ukubuyela emva kunokuninzi kakhulu othi uqubisane nako kuloo mazwe asemzini. Umzekelo, intakumba iyakuluma, iyakubangela ube nomkhuhlane wekhelane, kwaye laa nto incinci xa ikuluma ukuba uva ukurhawuzela awunakuyikwemba. Uyajonga ukuba ngumfo omncinci omnyama sukuyitsala, inentloko encinci iyazombela esikhumbeni ijikajika ngolu hlobo itshele. Ukuba uyayitsala uya kutsalela intloko ishiyeke phaya inesifo kuyo, iya kukukhubaza. Ke yona sukuyikwemba okanye sukuyitsala, thatha nje amafutha kwaye iphefumla ngomqolo, beka amafutha kulo lize liphume. Kukho nencinci ingxongxoni, ayenzi nencinci ingxolo, iza ngomoya, iya kuchukumisa nje kuphelele ufumane imalariya. Kwaye ngoko kukho oko kubizwa inyoka imamba. Ukuba ekunqolile uphila nje malunga nemizuzu emibini emva kokuba ekunqolile, kwaye kukho iphimbi elityheli uphila malunga neshumi elinesihlanu emva kokulunywa lilo, kwaye elinye lawo lalisondele kakhulu kunyana wam njengoko wayenakho ukubeka isandla sakhe entlokweni yalo sele limile ukuze linqole phambi kokuba selidubule nje ngolwa hlobo. Kwaye nalo iphimpe elimnyama, oh, kukho nje yonke into emva koko ezinoburhalarhume izilwanyana kakade, iingonyama, ingwe okanye ihlosi, kunye nento yonke engenye oqubisana nayo ehlathini. Kwaye izifo, kukho nje zonke iintlobo zezifo khona phaya, kwaye unako konke oko ojamelana nako xa uhamba. Ngaphandle koko nali igqwirha likucela umngeni ndawo yonke, yabona, nazo zonke iinkolelo zabo nezinto. Kodwa njani, ukunjani ukumangalisa ukubona inkosi yethu ityhalela nje phaya emacaleni ngolwa hlobo emva koko uqhubeke. Kwaye ngalaa mhla ndiyakhumbula ndimi phaya, obunjani obuhle, yintoni eyenzekileyo, ndiya kunixelela ngelinye ixesha komnye umhlangano, ngoba ndifuna ukufika kumxholo wam ngale mva kwemini yofundo ngeedimoni. Kodwa ngoku, kwaye oku bendicinga ngako ndihleli phaya, siya kuba yintoni isiphelo? Kwaye ukubuyela emva ukunqumla ulwandle, ndiyazi sibe malunga namakhulu amawaka abaguqukayo ngelixa besiphaya. Kwaye omdala umzawana uBosworth uze kum wathi, ndathi, "Kulungile mzawana uBosworth." Wathi, "Ndiyazidla kakhulu ngawe mzawana uBrenham, nje usese nje sisekuqaleni kobomi." Waze watsho, ndathi, "Kulungile, ndiyacinga kuphelile." Ndathi, "Igqithe amashumi amane eminyaka obudala, ndiyacinga ndilwe idabe elihle ndalufeza uqatso." Wathi, "Ugqithe amashumi amane eminyaka obudala?" Wathi, "Ndandimdala ngolwa hlobo phambi kokuba ndiguquke." Wathi, "Ndisaqhubeka kakuhle, wayesondela kancinci kufutshane ekuyeni kumashumi asibhozo, kwaye nje ndacinga kulungile, mhlawumbi oko kulungile." Ke wathi, "Hayi, usengubrenham nje omtsha ngoku, uyazi nje indlela yokulawula imihlangano yakho ngcono nayo yonke into. Wathi, "Nje ukuba unokukhe ubethe iMerika ndlela eyiyo nonqulunqwe kakuhle umhlangano apho unokuhlala ezintandathu okanye ezisibhozo iiveki endaweni uyilungise uze uyipapashe jikelele." Wathi, "Uya kube wenze into kodwa kwaye uyenzela inkosi yethu." Ke saqhubeka nje ukuqhubeka ngolwa hlobo, ke yayimnandi kakhulu kakhulu. Ngoko emva kwethuba ndabona umbono xa ndandiseamerika kwaye weza kum, waza wandibuyisela eAfrika kwaye wandibonisa laa mhlangano mnye ndihleli phaya phambi kweDurban. Kwaye umhlangano wokuqala wanyamalalela kwimbali usiya ngasentshona, umhlangano wesibini wenyuka waza xa kwenzekayo wawusemkhulu kunowokuqala wawunjalo. Waza yena ndeva umemezo kwaye ingelosi yayisiza iphuma ezulwini yayinokukhanya okukhulu. Kwaye ingelosi yenkosi le imayo ecaleni kwethu apha yayimi soloko ime ngasekunene kwam ngaphaya kweli cala, kwaye yayimi phaya kwaye yayisihla inyuka. Kwaye ndabona le ndoda imi phantsi kwayo, yona ayi ngoku asingombono xa ubona yona kungokwenene njengoko ujonge kum. Kutheni ungamva yena ehamba kwaye ethetha nawe kwaye xa yena nantoni ingokwenene nje kwaye asingombona indoda yeminje phaya njengohlobo olunye njengawe kwaye ilizwi layo likwalinye njengelam linokuba njalo okanye elenu linokuba njalo kodwa umbono into evuleka phambi kwakho kwaye uyayibona nje ngolu wahlobo kodwa le ndoda iyahamba nje ize ime phaya ke yandixelela ukuba yintoni eyayiza kwenzeka kwaye yathi lengelosi yehla yaze yandixelela ukuba ndijike ndijonge ngale ndlela kwaye yayijonga ngaseindiya ngoku andithi iseindiya kodwa yayikufutshane kodwa babengabantu baseindiya kakade amaAfrika makhulu anezoso abantu abatyebileyo benamandla abanye babo baphantsi babe ziinyawo ezisixhenxe ubude kwaye bengumlinganiselo amakhulu amabini anamashumi asibhozo amakhulu amathathu obunzima benezoso amazulu ngoku amashangana nabesuthu kwaye kukho ezininzi ezahlukeneyo iintlanga kukho ezilishumi elinesihlanu iintlanga ezahlukeneyo zihleli phaya ngalamini endandithetha kuzo bendiya kutsho igama libe linye njengoYesu Kristu unyana kaThixo bendiya kuya kusela amanzi phambi kokuba lihambe kuzo zonke iitoliki omnye ebeya kuthi nazo zonke iingxolo ndandiqhele ukucinga xa ndandisiva abantu bakwamoya bethetha ngelwimi ukuba mhlawumbi omnye ethetha ngolunye uhlobo lwesandi omnye ethetha olunye ingaba njalo kanjani loo nto ehlabathini kodwa ndiyakholwa iBhayibhile ilungile kwaye ndazisa injalo xa yathi akukho nasandi ngaphandle kwentsingiselo injalo loo nto abanye babo bebeya kuthi omnye wabo aqhubeke ble 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 oko kuthetha Yesu Kristu unyana kaThixo omnye aqhubeke clak 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 oko yayinguYesu Kristu unyana kaThixo ngolwimi lwakhe ke awukhathaliseki nokuba loluphi uhlobo lwesandi elisiso yintsingiselo ndaweni ithile injalo loo nto awukhathaliseki loluphi uhlobo lwengxolo eyiyo ithetha into ethile kumntu othile ndaweni ithile kwaye wayenjalo bebeya kukukhupha oko kwaye ndaqwalasela ngasekhohlo kwam qala ngelosi yehlayo ndaze ndabona okungathi libubu phaya kwaye yayingabantu bene bekhangeleka ngathi babene bezibhijele ngeshidi ngolu hlobo kwaye bezibhijele kwaye beziqinisile njengokubhijela usana inapukeni kwaye yayiyiloo nto kwaye ndandinako ukubona kude kangangoko ndinabona yayingeyonto kuphela abantu kwaye le ngelosi yajikela kukukhanya okuguquguqukayo kwaqalisa ukujingela emva naphambili ngolwa hlobo kwaye zange ndabona abantu abaninzi kangaka ebomini bam kwaze emva koko le ngelosi yasondela kakhulu kum yaza yathi kukho amakhulu amathathu amawaka abo kulaa mhlangano kwaye ndinayo ibhalwe phantsi apha kwaye uyibhala yona kuhlobo lwephepha oluthile njengoko ndachazayo malunga nenkwenkwe encinci eyayivuswa ekufeni eFinland ukubhala oko kwiphetshana leBhayibhile okanye ndaweni ithile okokuba kulo mhlangano uza kubakho umhlangano kwaye uya kuva ngomjelo othile wamakhulu amathathu amawaka abantu babe kuloo mhlangano ngoku khangela oko ukuba akuchananga na iya kuba ngokuphindwe kathathu ubukhulu komnye owawunjalo yabona amakhulu amathathu amawaka abantu abaya kubakho kumhlangano kwaye ndiyavuya nje kakhulu ukuba nakho ukufika phaya andaze mandikwenze ngoba ndiyathanda ukuzuzela inkosi yethu imiphefumlo kwaye phaya ngaxesha lithile ukubona amawaka angamashumi amathathu abahedeni abakrwada besiza kuYesu Kristu kwisiguqu esinye amawaka angamashumi amathathu abahedeni abakrwada ngoku masiye kumxholo wethu ngokukhawuleza izolo sifundisisile ubuchule beedimoni bendicinga namhlanje njengoko uThixo esebenza akwazi inkululeko ekuyiyo ukuphuma ngoku andingomfundisi ndikude kakhulu ekubeni ngumcacisi weBhayibhile kwaye ndinguimfundo yam iphelela kwinqanaba lesixhenxe ke oko kwaye oko ndiphume esikolweni malunga namashumi amabini anesihlanu eminyaka eyagqithayo ke lixesha elide elo ngaphandle andinamfundo ininzi kodwa kuphela endikwaziyo koko ndikufumana ngemphefumlelo kwaye ukuba laa mphefumlelo ayingqamanye neBhayibhile ngoko ayilunganga yabona ifanele ibe yiBhayibhile akukhathaliseki imphefumlelo enjani ifanele ize apha sisiseko sikaThixo akukho siseko simbi sibekiweyo ngaphandle kwesi kwaye esikuko esi ukuba bendiya kutsho okuya kunxaxha koku wenze amazwi am abe ubuxoki ngokuba oku yinyaniso yabona yabona kwaye ukuba ingelosi iya kuxelela into ethile eya kwahluka kuko oku watsho uPaulus mayibe sisiqalekiso kuni nkqu nengelosi yokukhanya ngoku kukho izinto ezinkulu ezininzi kuphela ndikhethe iintsuku ezimbini ngoba ukufikisa lo mxholo ebantwini oko bekuyizolo nanamhlanje komhlangano wasemva kwemini ngoku isizathu sokwenza oku ukuzinika umzamo omncinci ukuze ndibone ukuba uThixo uya kundinceda na kukho okuthile entliziyweni yam kwaye oko kukuba emva kwalo myalezo omkhulu nasemva kothixo buqu eqinisekisa oko ndithe ndakutsho ukuba yinyaniso elizwini lakhe ngelizwi lakhe okokuqala emva koko ngemiqondiso nemimangaliso ngoku ndiyacinga ngenyaniso ivangele ebandleni ngiphantsi kwembophelelo kuthixo yokuzisa oku ebandleni injalo loo nto baqheke kakhulu kwimibutho emininzi eyahlukeneyo neemvaba zazo de oko kwaba kokungalunganga singabantwana bakathixo sonke xa sizelwe ngokutsha oko yabona kwaye inyaniso yaloo nto kukuba uthixo ufuna sikwazi oko ukuba singabantwana bakhe ngoku khumbula itempile kasolomoni yayisikiwe kwihlabathi lonke kwaye naku kusiza ilitye elinye lijitwe ngolu hlobo nelinye ilitye lijitwe ngolwahlobo elinye lisikwe ngolu hlobo nelinye lisikwe ngolaa hlobo kodwa xa ehlangana kwakungekho ngxolo yasarha nasandi sehamini yonke into yaya ngqo ngendawo yayo uthixo yayingumlawuli waloo nto uthixo unebandla elibizwa i-assemblies kwaye elinye ibandla likathixo nelinye eli leli nelinye eli leliya kwaye kodwa xa bonke behlanganisana baya kuba liqela elikhulu lokuthandana kwabazalwana kwaye uthixo uya kubeka ahlanganise elaa bandla ngokudibeneyo aze alithabathe lona alinyusele esibhakabhakeni wonke umfanekiso odumileyo phambi kokuba uxhonywe kwiholo lobugcisa kufanele uxhonywe ugqithe kwiholo lezigxeko kuqala indoda eyazoba umdla okanye ndixoleleni andinakubiza igama layo yazoba isidlo sokugqibela nakanjani wamtyabula ixesha lobomi bakhe bonke wawuzoba la mfanekiso wawumalunga namashumi amabini eminyaka okanye ishumi leminyaka ndiyakholwa phakathi kokuzoba uKristu noJudas kwaye uyaqonda kula mfanekiso udumileyo okokuba kwa indoda enye eyazoba uKristu kwishumi leminyaka kamva yazoba uJudas injalo loo nto wayenza ishumi leminyaka yesono ukusuka kumculi omkhulu we-opera ukuya kuthatha indawo kaKristu ukuya kwindawo kaJudas akudingeki ukuba uthathe ishumi leminyaka ithatha ishumi lemizuzu iyakwenza kwa into enye kuwe iyakuguqula isimo sakho kwisono kodwa nakanjani laa mfanekiso wagqitha kuzo zonke izigxeko kwaye koko endicinga ngako ngebandla likathixo iqela elibiziweyo kulungile andibhekiselelanga oko ekugadleleni ndihambe amalwandle asixhenxe kwaye ndikuhambo lwesithathu ekujikelezeni ihlabathi kwaye abantu bathi umqenqeleki ongcwele umqenqeleki ongcwele ndilihlolile ihlabathi kwaye andikaze ndifumane umqenqeleki ungcwele okwangoku elo ligamathe umtyholi walincamathisela ebantwini kuko kuphela akukho nto injengomqenqeleki ongcwele kwaye ndineenkcukacha manani ngawo onke amabandla angamakhulu amathandathu namashumi mathandathu anesibhozo ahlukileyo akhoyo nangumbutho ehlabathini akukho nelinye lawo onke elibizwa ngabaqenqeleki abangcwele kwaye oko kusuka kurhulumente akukho nelinye ibandla elingumqenqeleki ongcwele endilaziyo ke yayinto umtyholi awathi wayibiza kodwa ngoku kuko konke oku zonke ezi zinto uthixo uzobe umfanekiso kwaye ngexesha elinye lamabandla amancinci akudala ayeqhele ukuba phandle apha abanye benu ndibukela la madoda antloko zingwevu inkwenkwe yam izolo bendisegumbini ndifundisisa umlungiseleli uye weza wathi ndingathanda ukuxhawula isandla sikatata wakho ngoba inkwenkwe yam ikhuliswe kunye nomzawane uBaxter kunye nabo bona nje hayi yiloo nto ngokukhawuleza andikuthandi oko yabona akukhathaliseki nokuba mna kakade andinakuba sisicaka somntu nesikathixo kananjalo kodwa ndicinga ndiyathanda ukuxhawula izandla nabazawane bam ndiyakuthanda ukuyenza loo nto kukho okuthile malunga nayo ndiyathanda ukuxhawula izandla zomlungiseleli hayi kuphela umlungiseleli kodwa nawuphi umntwana kathixo ndiyathanda ukwenza loo nto bendingazi malunga nayo wade umfazi wam wandixelela kamva kulungile ukuba wayenokuxelela laa mlungiseleli nje okomzuzu usemva phaya emthandazweni kwaye ndiyakubona aya kutsho kulungile okokuba oko bekuya kuba ngcono ke ndimnike izulungiswana koko ekubeni angayenzi loo nto yabona kwaye ke inyani akunakuba phandle njengoko umzalwane ebetshilo ngethuba eligqithileyo ukuba uyayenza emva koko ngexa lasebusuku ndiphelile uyabona abantu bayaya bathethe kwaye ngamnye kubo bonke ingaba mhlawumbi unesigulo kwaye xa bethetha malunga naso ngokukhawuleza nantso ingelosi yenkosi kanye apho ukuze ixele malunga nako ngo umntu ohleliyo ejonge ngqo kum ngoku uyazi ukuba oko kuyinyaniso nje ukuswa kwimizuzu embalwa egqithileyo kanye malunga neyure enesiqingatha egqithileyo inenekazi lihleli apho ebelingazi ukuba ibiyintoni leyo ingelosi yenkosi ibithetha kuye ngobunye ubusuku yazi yamxelela into ethile kwaye akabanga nakuyiqonda loo nto kodwa namhlanje yenzekile ke uyazi ngoku into ethetha yona xa yayithetha naye nendlela ime phaya ithetha naye ingelosi yenkosi yabuyela ngqo emva yaze yamxelela into eyayiyingxaki yakhe kwaye yayimalunga nantoni kwaye noko lalicinga ngoko nomnye wabathandekayo kulo nendlela uThixo wathethe ngayo wathi iyingqinile yona nento eyayiza kwenzeka ke oko kuchaneke ngqo ngendlela eyakuba njalo yabona uThixo uyitshilo kulungile ngoku malunga naphi kwimizuzu yembalwa eyakhe ngoku kwaye umbono ngamnye nje ukwenza buthathaka ngolo hlobo kakhulu yabona kwaye into yokuqala uyazi xa ufika ebandleni ebusuku uphele tu de kube nzima nokwazi oma ukwenze kwaye nindithandazele ngoku yabona ngokuba kukuphuma komnye umhlangano ukuya komnye ukuya komnye lona yayikukuphela komhlangano bekuya kuba ngumahluko ukuba ndandigoduka ngoku kwaye ndingazokwenza kwanto iqela lenyanga ndiphume ndifumane intambo yam yokuloba ndiyokuloba kodwa ndifanele ndisuke kumhlangano ndiye ngqo komnye ukusuka ngqo komnye ukuya komnye uyabona yiloo nto eyenza yona kwaye nonke nithandaze ninabantu emva phaya esihlweleni andixelela kubusuku obugqithileyo ukuba mna ukuba bendithetha kumntu othile kwaye umntu akaphendulanga ekubizweni ngoku oko kuyingozi uyabona xa bathi kulungile ngamanye amaxesha ezi zikhanyiso azibengezeli kukho indawo elithunzi ngaphakathi phaya kwaye ndiqwalasela ingelosi yenkosi xa ime phaya ndingayiva ngemvakalelo emva koko ndiyive ngemvakalelo yona isuka kum kwaye ndiyakuqaphela iya kusuka kum ize iye ngaphaya ndaweni ithile ime phaya kancinci kwaye ndinakho ukuyibona yona kwaye iya kudanyaza kuze kubekho umbono ozayo ngoko ndiyakubona umbono ndiyakuqaphela hlobo luni olukhangelekayo lo mntu ophaya ndiyamfumana umntu emva koko ndithethe yiloo nto eyenzekayo koko okwenzekayo akudingeki uxelele wonke ubani oko kodwa koko okwenzekayo yabona konke kubakho kwimihlaba kamoya ngoko ukuba laa mntu akaphenduli uya kufana nokufunda ibhayibhile apho nokuthi akukho nto kuyo suka kuyo yabona ke oko kwenza ibe nokona ke lumka yiba ngophulaphuleyo yiba ngoqapheleyo xa ithetha phendula yabona yiba ngolungeleyo nje ukuphendula nangaliphi ixesha kwaye ke umfazi wam nomzawane ubhila nabaninzi babo ngale ntsasa bebendixelela malunga nayo okokuba ibibiza indoda malunga nomntakwabo ndaweni ithile obe nento engalunganga nanjalo njalo kwaye indoda zange iphendule kubizweni ke oko akunakuncedakala oko kuphakathi kothixo nendoda umbono wemka kum emva koko andibinakho ukuwufumana tu ngokuba zange iphendule ke yiba ngoqapheleyo yiba ngophaphamileyo ngoku ukuthatha lo mxholo wofundo ngeedemoni nokuthetha malunga needemoni ngoku abantu xa usithi demoni ngokukhawuleza baqalisa ukucinga owu othile umthabatheki okanye into ethile kodwa iidemoni zingokwenene nje ngeengelosi zingokwenene nje kwaye umtyholi ungokwenene njengomtyholi njengoko uYesu Kristu engunyana kaThixo ngumtyholi izulu liyinene nje kwaye ukuba akukho nto injengesihogo akukho nto injengezulu kwaye ukuba akukho ntsikelelo kanaphakade isohlwayo sanaphakade gxebe akukho ntsikelelo kanaphakade ukuba akukho mini akukho busuku yabona kodwa njengoko kuqinisekileyo ukuba kukho imini bukhona ubusuku njengoko kuqinisekile ukuba kukho kuqinisekile ukuba kukho umKristu kunyanzelekile kubekho umhanahanisi njengoko kuqinisekileyo kukho umntu othile wenene osuka kuThixo kukho umntu othile okulinganisayo oko yabona iyeqinisekileyo ngokuchanekileyo ukuvumelana nokungavumelani ubumnyama nokukhanya kuqhubeka ukuhla ngobomi kuyo yonke into inyani nobuxoki ndaweni yonke. Kwaye kukho ivangeli yobuxoki, kukho ivangeli yenyaniso, kukho ubhaptizo lwenyaniso, kukho nobhaptizo lobuxoki, kukho ikholo lokuzenzisa, kukho nelenyani, kukho idola yaseMerika yenyani, kukho nedola yaseMerika yobuxoki, kukho umKristu wenene, kukho nomhanahanisi wenene. Yabona, oko nje kukulinganisa. Ke ufumana oko, ke ihamba kunye. Ngoku asinakuyahlula. UThixo uvumela imvula ine. Wanganga ndivumela ndithethe apha nje ithutyana. Bangaphi abashumayeli abalapha? Phakamisani izandla zenu. Konke ukujikeleza, abashumayeli, masibone izandla zenu. Kulungile, uThixo anisikelele abazalwana. Ngoku, anithathi oku njengemfundiso ngoku, kodwa nje phambi kokusondela kulo mxholo ubalulekileyo, ndiya kunixelela into. Bangaphi abakwamoya abalapha? Phakamisani izandla zenu, yonke indawo jikelele. Kulungile, ningabakwamoya nonke. Kulungile, uza kunixelela oko ndakufumanayo ngexa lokuqala ukufika kwam phakathi kwenu, uluhlu. Ndandilapha phezulu e-Indiana, kwindawo ethile ebizwa Mishawaka, iqela lokuqala labantu bakwamoya endakhe ndababona. Babebizwa iPentecostal Assemblies of Jesus Christ, ndiyakholwa, okanye okuthile okunjalo, elimangalisayo igquba labantu. Ngoku bazihlanganisile bazenza umbutho baze bazibiza United Pentecost, baqhekeka kwabanye ngenxa yomcimbi wobhaptizo lwamanzi. Oko akubenzi bahananisi tu, kukho abaninzi abenene kakhulu bomoya oyingcwele azelwe ngokutsha amaKristu phakathi kwabo. Kwaye uThixo ubanike umoya oyingcwele ngokubhaptizwa egameni likaYesu, waza wanika abanye ubhaptizo lomoya oyingcwele ekubeni bebhaptizwe kuyisenyana moya oyingcwele. Ke uThixo ubanike umoya oyingcwele abamthobelayo yena, ke lowo umfumene ngowuphi omthobelayo yena antsoke. Ukuba nje ulibele, nabo bafuna ukuba yindlela enye, bayeke, nize nina niqhubeke nibe ngabazalwane. Yiloo nto, musani, into eyenzileyo kukubaqhekeza, ukuqhekeka, yabona, yintoni? Ukuqhekeka azule qhekeza abazalwane, ikhuphele ngaphandle kwaye inahlule. Hayi mhlekazi, asahlukenanga sibanye, injalo loo nto. Kodwa xa ndandimi phaya ndandiqaphela abo bantu, ngoku mna ndisandula kuphuma kwelesiqhelo elidala elincinci ibandla le-Southern Baptist, ngoba ndababona abo bantu ndaya phaya kwaye babeqhwaba izandla zabo bengxola. Omnye wabo, ndiyavuya ukuthi ndingomnye wabo, ndacinga bethu. Into yokuqala oyaziyo naku kusiza umntu uthile zantsi khona phaya edanisa ngamandla anokudanisa ngako. Ndacinga sisimilo esinjani sebandla, zange ndeva ngento ezinjeya. Ndaqhubeka ndibaqaphele bejikele ndamangaliso. Kulungile, ehlabathini yintoni ingxaki nabo bantu? Ngoku nindivile ndibalisa ibali ngobomi bam apho ndafika kulaa mhlangano phaya, kodwa lena yinto endingazange ndayibalisa, zange ndiyibalise ngaphambili esihlangalaleni. Ke bona ngoku ukuba ufuna ukuyicima kwisishicileli sakho, kutheni ungayenza loo nto? Kulungile, ngoku koku ndaqaphela kwaye ngoku ndacinga. Kulungile, bona aba bantu ngabona bavuyayo endakhe ndababona ebomini bam, babengenazintloni ngenkolo yabo. Thina amaBhaptisti siba neentlonana kanye ethubeni, uyazi, yabona. Kwaye xa besiya kuthandaza, uyazi, jikela emva kwehlahla, uyazi. Kwaye kodwa thina, kodwa bona aba bantu babengenjalo mzalwane, babe nenkolo konke ngaphakathi ngaphandle nakubo bonke. Kulungile, ndikhumbula ngoba busuku xa ndaya eqongeni bathi bonke abashumayele eqongeni ndandisenkomfeni okufanele babe nayo apha entla ngenxa yengxaki yebala, umthetho kaJim Crow wasezantsi. Ke babehlangana bonke phaya ukusuka ndaweni zonke. Ke ndandihleli phezulu phaya kwaye wathi, kulungile, ngoku kukho, ndabeva bonke abashumayeli ngayo laa mini nangabusuku. Batsho umshumayeli omdala wayeyendala indoda yebala yaphuma nje intwanana encinci yomcwe wenwele ijikeleze intloko ngolwahlobo omkhulu omde omdala umthika wedyasi yomshumayeli enomsila eyinxibile, uyazi, ikhola yevelvet kwaye iyimo yezulu eshushu. Omdala ohluphekileyo umfo waphuma waza ngolu hlobo wathi, bantwana bam abathandekayo, wathi, ndifuna ukunixelela. Wangena ebungqineni, ndandingoyena mncinci ndihleli eqongeni. Ke ngoko wathi, ndiyanixelela. Wathatha isifundo sakhe ngaphaya kuYobi, wawuphi xa ndabeka iziseko zehlabathi, ndazise mna apho zibotshelelwe khona. Bonke abanye baba bashumayeli babeshumayela malunga noKristu ngendlela yesiqhelo, ndabamamela, ndabonwabela, kodwa hayi la mfo mdala. Waya emva ngaphaya malunga neshumi lamawaka eminyaka ngaphambi kokuqalisa ihlabathi. Wenyukela phezulu emazulwini, wabuya wehla wayotsho ezantsi ekunqumlezeni izibhakabhaka oko kwakusenzeka. Oko babekushumayela beqhubeka ngexesha lasemini, wayeshumayelwa ngoko kwenzekayo ezulwini. Wazisa uKristu ezantsi kulundi lomnyama, ubuyela ngaphaya ndaweni ithile kunaphakade. Kutheni ebekashumayela imizuzu emihlanu de la mfo mdala into ethile yamfumana? Waxhumela phezulu emoyeni, wangqobisa izithende zombini, wadanduluka. Huphi! Wayenendawo yaneleyo kakhulu njengoko ndinayo apha. Wathi, andinandawo yaneleyo yam yakushumayela. Waza wahamba. Kulungile, ndacinga ukuba okuya kuyakwenza laa nto kwindoda emalunga namashumi asibhozo aneminyaka obudala kungenza ntoni kum. Yiloo nto endiyifunayo, yiloo nto endiyifunayo. Kodwa okwandifumanayo yayikoku ngoku, sithetha ngeedemoni ngoku. Okwandifumanayo ndaqaphela amadoda amabini, enye yayihleli ecaleni nenye ihleli kwelinye. Kwaye xa umoya usiwa, wona amadoda ebeya kuphakama aze athethe ngeelwimi, akhwaze aze ajike abe mhlophe ekujikelezeni umlomo. Kwaye ndacinga, oh bethu, ukuba nje bendingaba nako oku, ya yabona okunjani ukummangalisa. Oh, oko kuku ndiyakuthanda nje oku, ya kulungile. Ndaya kumasimi erhasi kwaye ndandixelela ibali ngobomi bam nilifundile encwadini. Ndalala ubusuku bonke, ndaza ndabuya kwintsasa elandelayo. Ke ndacinga ndiza kuvavanya nje, ndinendlela yokwenza izinto ekungekho mntu waziyo kuphela nguThixo kunye nam. Ke oko ndithatha umzekelo ndize ndiye kudibana nomoya womntu, uyabona, apha kanye eqongeni, uyabona. Kwaye ke ngoko ndiye ndathetha nenye yala madoda, ndiyababona bahleli kufutshane komnye kwaye babeya kubambana ngezandla badanise baze bakhwaze. Ndacinga, oh bethu, oko kuvakala kuyinene kum. Kwaye ndatsala enye ngesandla ndathi, kunjani mhlekazi? Yathi, kunjani, elunge kakhulu indoda, hlobo lwenene lomfo. Yathi, ndathi, ingaba ungumlungiseleli? Yathi, hayi mhlekazi, ndililungu nje. Ndaza ndaqhubeka kancinci ukuncokola naye ukuze ndibambise umoya wayo, yabona. Yayingayazi loo nto, akukho mntu wayeyazi. Zange nditsho nanto malunga naye kwiminyaka emva koko phambi kokuba ndiyithethe ke bona. Kodwa xa ndafumanisayo yavakala inyani nje ngokugqibeleleyo njengendoda yomKristu. Laa ndoda yayingongcwele kaThixo ngenene. Ndacinga, mzalwana, oko kuhle. Kodwa indawo engaqhelekanga xa ndafumana enye indoda kwakuchasene. Yayihlala nkqu kuhlala nomfazi owayengengomfazi wayo, injalo loo nto. Ndakubona kutyhileka kuyo umbono. Ndacinga, oh bethu, ayinakuba njalo. Kwaye indoda, ndacinga, ngoku lo moya uphakathi kwaba bantu awulunganga kuko konke okukuko. Ke ngoba busuku xa ndaya emhlanganweni kwaye iintsikelelo zazisiwa, bendiya kuthandaza kuThixo kwaye umoya oyingcwele, ingelosi yenkosi, inika ubungqina bokuba yayingumoya oyingcwele. Kwaye umoya okwamnye wawusiwa phezu kwale ndoda, wawusiwa phezu kwaleya indoda. Kwaye xa umoya usiwa, omabini ebeya kuphakama kwaye omabini ebeya kukhwaza, akhale aze adumise inkosi, athethe ilwimi, adanise. Ndathi, andiyifumani nje kwaphela nkosi, andiyiboni eBhayibhileni apho khona okuya kungaba kulungile. Ngoku ndathi, mhlawumbi ndikhohlisiwe, yabona. Ngathi, ngoku apha ndingongqongqo ekuchubekeni eBhayibhileni, ifanele ibe yile, yabona. Ndathi, nkosi, uyayazi imeko yam kwaye ndifanele ndiyibone elizwini lakho kwaye andinakuyiqonda. Xa umoya oyingcwele usiwa kule ndoda, umoya oyingcwele uwa kuleya indoda kwaye omnye wabo ungongcwele aze omnye abe ngumhananisi, kwaye ndiyazi injalo. Ndiyayazi ngaphandleni ndandinokuyithatha le ndoda ndiyibonakalise kuyo okanye ndiyibize kanye phaya ndize ndiyixelele malunga nako, njengoko bendinakho ngalaa ndoda ibihleli kanye apha ngobusuku obugqitheleyo. Ibingeyonto kuphela umkhohlisi ukuba wayekho onjengobehleli apha, kwaye bekufanele ndimbizile kodwa ebenokuphakama aqalise ukukhubeka. Ke ndiye ndayeka nje ngenxa yomhlangano, kodwa bendiyazi, ewe mhlekazi, kuko omnye ababini babo abahleli apha emva phaya ngobunye ubusuku ngabelinye ibandla elithile kanye apha esixakweni, abagqiki benene, ndibabonile. Kodwa ukuba ninakho ekuqaliseni ingxaki, ndiyenzile amaxesha amaninzi Ndiyabayeka nje, yabona, konke kulungile, uThixo uyazi, yena ngumgwebi. Nabandibize ngenye imini, emva koko, niyakubona ukuthile kusenzeka, niyabona, yeke. Njengedemoni, zange ndalibizela ngaphandle idemoni, liyeza nje kum, lindicele umngeni, ngoku kuxa uThixo asebenzayo, yabona, injalo loo nto, kwaye ubonile kwenzeka ntoni. Kulungile, kodwa ndayiyeka nje. Iwenze nzima umhlanga kuba la moya wawusiza ngqo kum lonke ixesha yabona ke ndaqhubekeka nje. Kodwa ngoku la madoda zange ndiyiqonde kwaye kwakusemva kweminyaka emibini okanye emithathu xa ndandiphezulu eGreensmill eIndiana apha kwindawo yovula indlela ndandibuyele komdala umqolomba apho ndiyela ukuthandaza kwaye emva phaya ndathi Nkosi andinakho ukuqonda okulela qela labantu abona bantu balungileyo endakhe ndadibana nabo ebomini bam kwaye andiyiqondi indlela okuya kunokuba ngumoya ongalunganga xa ukuba ngoko uyakwazi ukuthembeka kwentliziyo yam uyazi indlela endikuthanda ngayo wena nendlela endikukhonze ngayo wena kwaye umoya okwamnye olapha kunye nam wawukubo abo bantu kwaye apha wawukulaa mfo phaya njengohlobo olunye ke ndandingenakho ukuyiqonda kwaye inkosi yehlela ezantsi ngenceba yayo yaze yandibonisa naku apha yayikho kufanele ibe ngokwesibhalo kuqala yathi chola ibhayibhile yakho ndaze ndayichola ibhayibhile yam ndiyaqikelela ndabamba laa bhayibhile kangangeshumi lemizuzu ngaphandle kwaye nabani nelinye ilizwi eliphumayo ndalinda nje imizuzwana embalwa ndamva yena esitsho kwakhona tyhila kumahebhere isithandathu uze uqalise ukufunda ndaze ndakwenza oko kwaye xa yayisihla phaya apho yathi khona imvula ina phezu komhlaba ukuze unike amanzi uwulungise iwenze mhle nto leyo eyi kodwa ameva neenkunzane awunto yanto esiphelo sisa ekutshisweni ndaze ndayifumana kanye phaya ndacinga nantsoke makubulelwe kuThixo nantsoke yabona ngoku uYesu wathi umhlwayeli waphuma waya kuhlwayela imbewu akazange ayenze ngoku ningamaKristu nonke apha wonke umntu ephakamise izandla zakhe nakanjani abakwamoya azelwe ngokutsha amaKristu kulungile bona kwaye wathi umhlwayeli waphuma ukuhlwayela iimbewu kuthe xa elele ukuphumla kwakhe ukufa phakathi yabona kuthe xa elele lazalweza utshaba lwahlayela umdiza entsimini yintoni umdiza ukhulu okulikhuni nezinto ngoku kuthe xa umninindlu umshumayeli wabona lo mdiza ukhula wathi mandiye ndiwunyothule wathi hayi hayi uya kunyothula nengqolowa yeke ikhule yomibini nantso intsimi yengqolowa phandle phaya nanko uqaqaqa nalo irhawu ukukhula olunukayo into yonke kuyo ingaba injalo kodwa ngoku khona phaya kukho ingqolowa ngoku imvula isoloko isiza phezu komhlaba ukunkcenkceshela ngoku yeyantoni imvula asiyo yokunkcenkceshela irhawu ngoku qaphela uze wondele asiyo yokunkcenkceshela uqaqaqa imvula ithunyelwe ingqolowa kodwa irhawu nokhula lunxanwe njengembewu injalo kwaye imvula ekwanye ewela engqolowen iwela ekhuleni kwaye elidala elincinci ukhula luyakuma nqo ngolwahlobo kwaye livuye ligcobe njengamandla njengoko ingqolowa encinci iyakuma ize izimise kodwa ngeziqhamo zabo niyakuba zibona nantsoke yabona ngoku umoya oyingcwele okwamnye ungasikelela umhanahanisi oko kukhahlele phantsi abanye benu ma-aminiya kodwa oko yinyaniso oko yinyaniso nifundiswe ubungcwele nto leyo ndiyikholelwayo nam ubungcwele kodwa umoya okwamnye imvula iwela kulilungisa nongelolungisa kodwa ngeziqhamo zabo niyakubazi ukuba ndijonga phandle apha ndize ndiye kufumana ingqolowa ndifumana ingqolowa kodwa umdiza ubothiwe kwaye ziphila kwimvula enye ewela ingqolowa kwaye imvula yayingathunyelelwanga kumdiza yayithunyelwe kwingqolowa kodwa imvula ekubeni isentsimini ingqolowa ekubeni ukhula ekubeni lusentsimini yengqolowa lifumana nje ngokwaneleyo inzuzo emvela emvuleni njengazo zonke kwaye imvula ekwanye eyenze ingqolowa iphile yenze ukhula luphile zonke izinto kwanyama zizekelisa izinto zakwamoya njengoko sifundisa nantso ke ufundo ngeedimoni iidimoni zilinganisa ubuKristu noko kunentsikelelo asiyoxibhiya bazalwana ukuba unako ukuyithabatha yabona yabona ngoku inyaniso ke andisingiswanga namhlanje kuba ndinakho ukukhwaza Andisindiswanga kuba ndiziva ngathi ndisindisiwe. Ndisindiswe kuba ndahlangana nemiqathango kaThixo yale Bhayibhile. UYesu wathi, lowo uwavayo amazwi am akholwe kulowo wandithumayo unobomi obungunaphakade kwaye akasayi kuza emgwebeni. Koko ugqithile kufeni wangena ebomini, ndiyayikholelwa loo nto. Injalo loo nto. Kwaye kuloo miqathango ndisindisiwe kuba uThixo utshilo. Ukuba undixelele ukuba usindisiwe kuba umntu othile ethe, umoya uvuthuza kakhulu wandibetha ebusweni, oko kuyamangalisa. Kodwa ndifuna ukwazi apho laa moya uvuthuza kakhulu uvela khona ngaphambi kokuba undibethe ebusweni. Yabona, ngoku hlobo luni lobomi oza kubuphila emva kwalaa moya mkhulu uvuthuzayo kubethile. Yabona, yabona, usesiqhameni sakho owaziwa ngaso. Ke amademoni angasebenza kanye phakathi kwamaKristu, niyayikholelwa loo nto? Jonga kuPawulos. Wathi uPawulos, ngoku apha kulapho usuku lwemvula yakamva, ukuba kukho namnye kuni apha, ndixoleleni ukuba nditsho into ngokuchasene nani. Andinakutsho okungaphezu kokuchasene nani kunokuba ndinokwenza kuma-assemblies okanye nayiphi ibaptist okanye nabani ongomnye. Yinyaniso eyinyaniso. Apho naphuma ecaleni khona yayile nto, nenza abaprofeti kubo abantu nezinto ezingengobaprofeti. Abaprofeti abakho ngobekelo lwezandla nokuthunyelwa. Abaprofeti bayazalwa, yabona. EBhayibhileni kukho isipho sokuprofeta, apho kulapho impazamo yenu yayikho, phakathi kwesipho sokuprofeta nomprofeti. UThixo kumaxesha amandulo nakwindawo ezahlukeneyo wathetha koobawo ngabaprofeti kulo mhla wokugqibela ngonyana wakhe uKristu Yesu. Kwaye umzimba kaKristu unezipho ezisithoba zikamoya zisebenza kuwo. Kwaye kungaba kulo mfazi ngobu busuku isiprofeta isenokungaze ibe kubomi bakhe bonke. Ingaba kulo mfazi kubusuku obulandelayo, mhlawumbi kule ndoda kwixesha elilandelayo, mhlawumbi kulowa emva phaya kwixesha elilandelayo. Oko akumenzi umprofeti, akwenzi namnye umprofeti, sisipho sokuprofeta kuwe. Kwaye phambi kokuba laa ndoda okanye esasiprofeto sibe nokwaziswa ebandleni, kufanele sihlolwe phambi kwababini okanye abathathu abakwamoya abahloli. Ingaba injalo? Ngoku uPawulos wathi, ningaprofeta nonke omnye ngamnye, ukuba into iyatyhilwa kulo makathule lowa kulungile. Oko kuya kwenza igqubo labaprofeti ngoko ngokwemfundiso yanamhlanje. Hayi, bandla lakwamoya, siphithanise izinto kwaye seso sizathu uThixo engenakuza ngaphakathi de silungise into ngokweBhayibhile. Injalo loo nto. Kufanele ufumane indlela eyiyo. Uza kuyakha njani indlu ngaphandle kokujonga umzobo wayo? Yabona? Kufanele uqale kakuhle. Ngoku khona phaya umprofeti zange ubone namnye sima phambi ko-Isaya, Moses. Omnye wema uKora ngenye imini wazama ukuphikisana naye, waze uThixo wathi, sahluleni, za kuvula umhlaba. Kwaye umprofeti uyazalwa izipho nezibabalo ngaphandle kwenguquko. Oko lubekelo lwexa elingaphambili lukaThixo ukusukela ebusaneni ukunyuka. Yonke into yayilunge ngokugqibeleleyo ngqo ngendlela awatshoyo ukuba yinyaniso kwaye wayingqinela wayikhupha. Lilizwi likaThixo liza kumprofeti. Kodwa isipho sokuprofeta sisebandleni. Ngoku uthi kulungile, abaprofeti ngabetestamente endala. Oh hayi, itestamente entsha yaba nabo abaprofeti. Akabas wayengumprofeti utestamente entsha. Jonga kumoya womprofeti usiwela ezantsi phaya kwaye uxelela uPawulos malunga nayo. Ngoko naku kusiza uAgabas esuka eYerusalem, waza wafumana uPawulos wazibophelela ngombhinqo wakhe. Wajika wathi, itsho iNkosi, indoda enxibe oku iya kukhonqwa ngamatyathanga xa ifika eYerusalem. UAgabas owema wachaza, wachaza kwangaphambili okuya kwenzeka. Wayengumprofeti, hayi indoda enesipho sokuprofeta. Kwaye isipho sokuphilisa nazo zonke ezo zipho sihlobo sam sakwamoya. Nikwenze kwaphithana. Izipho zisebandleni zinokuba zezakhe nabani na osebandleni, nabani obhaptizelwe emzimbeni. Ngamoya mnye sonke sibhaptizelwe. Kwaye iBhayibhile ithe, kulungile, ninesipho sempiliso. Kulungile, iBhayibhile ithe, xelanani iziphoso, nithandazelana. Wonke umntu athandazela omnye. Asiloqela ahlukeneyo, siyimbumba, iqela elihlangeneyo, yabona. Ngoku kwaye nantso indlela amadimoni asebenza ngayo ngelinye ixesha. Ngoku jonga into uPawulos awayitshoyo, ukuba othile uthetha ngelwimi aze omnye atolike, nantoni ayitshoyo mayihlolwe phambi kokuba yamkelwe libandla. Ngoku ayinakuba kukucathula kwesibhalo okanye into ethile njengaleya, uThixo akaziphindi, kodwa iya kuba sisilumkiso ebandleni. Ngoko ukuba abahloli bathi, masiyamkele, kulungile, yayisuka kwiNkosi. Owesibini uthi, masiyamkele, umlomo amabini okanye amathathu amanqina, balamkelwe lonke ilizwi. Emva koko, ibandla lisamkele, lize liye kulungiselela sona. Ukuba oko akwenzeki, oko sikutshiloyo, oko ninomoya ongcolileyo phakathi kwenu, njalo loo nto. Kwaye, ukuba iyenzeka, ngoko bulelani kuThixo, umoya kaThixo uphakathi kwenu, uyabona? Ngoku, apho, kulapho kufanele niqaphele kwaye nilumke. Ke, sanokuzama ukunyanzela, andingekhe ndibe nako ukuzenza ndibe namehlo antsundu ngelixa ndinaluhlaza, uyabona? Ifanele ndonele ngamehlo aluhlaza. Ngoku, apho kulapho amademoni asebenzayo kwimihlaba kamoya ebantwini. Ngoku, sinento enzulu ezayo apha, ndiyathemba ayikho nzulu kakhulu. Ngoku, ngaphaya kuSamuel wokuqala, 28, ndifuna ukufunda isibhalo esithile apha kanye ngeli xesha. Ndifuna niphulaphulisise kwaye ndifuna ukuzisa iidemoni. Ndinibonise indlela ezisebenza ngayo kanye ebandleni nendlela uSathana anenkohliso yayo yonke eyenene ekhoyo. Ngoku ningabona ngokweBhayibhile ukuba amademoni aza phakathi kwamaKristu kwaye ayalinganisa. Kwaye ngamaxesha amaninzi sibachaze abantu ukuba ngamaKristu xa bathe ndiyakholwa kuYesu Kristu. Kutheni amademoni akholelwa loo nto ikwanye aze agubhe. Elo asilophawu lokuba usindisiwe. Ngobunye bobusuku ndifuna ukufika kulo nyulo. Emva koko niya kubona into usindiso oluyiyo, yabona? Asiyonto nanto yakwenza nalo indawo yokuqala okanye indawo yokugqibela okanye nanto onokuyenza malunga nayo. UThixo usindisa umntu ngaphandle kwemiqathango kwedini oko kuzika nzulu. Ayinjalo, ngoku, ungafane nje oko kuyikhuphe kumjelo wakho ngeli xa sikuyo, kulungile. UAbraham wayesisiqalo sokholo lwethu, ingaba injalo? Oh, uAbraham wayenesithembiso. Kwaye uThixo wambiza uAbraham ngokuba wayengumntu omkhulu, ndiyaqikelela. Hayi mhlekazi, wehla ephuma eBhabheli kumhlaba wamaKhaledi kwisixeko iUre, kwaye uThixo wambiza waze wenza umnqophiso wakhe kunye naye ngaphandle kwemiqathango. Ndiza kusindisa kwaye ingenguwe wedwa Abraham kodwa nembewu yakho ngaphandle kwemiqathango. UThixo wenza umnqophiso nomntu kwaye umntu uyawuphula umnqophiso wakhe ngalo lonke ixesha. Umntu zange wagcina icala lakhe lomnqophiso kuThixo. Umthetho zange ugcinwe, abazange babe nako ukugcina umthetho. UKristu weza kwaphula umthetho ngokwakhe ngoba ubabalo lwalusulunikeze umsindisi. UMoses wanikeza ngendlela yokuphumela kwaze emva koko ukuphumela gxebe, baze emva koko abantu emva koko babesafuna into ethile abanokuyenza. Umntu usoloko ezama ukwenza into ethile ukuzisindisa ngelixa engenakho ukuyenza, yimvelo yakhe. Kamsinya efumana ukuba uze emyezweni Eden wazenzela umbhinqo wamagqabi omkhiwana, ingaba injalo loo nto? Kodwa wafumanisa ukuba awunakusebenza. Akukho nto umntu anokuyenza enakho enokumsindisa uThixo ukusindisa ngaphandle kwemiqathango. Konke ukuhla ngesigaba, kwaye xa usindisiwe usindisiwe. Jonga kuAbraham, apho la mfo wayekhona, waya ngaphaya waze uThixo wamnika umhlaba ePalestina kwaye wamxelela ukuba angemki phaya. Nawuphi umJuda oshiya iPalestina wayewile, uThixo wamxelela ukuba ahlale phaya. Ukuba uThixo ukuxelela ukuba wenza into ethile engenye uze ungayenzi, ngoko uwile, ingaba injalo? Kulungile, imbalela yafika ukulinga ukholo lukaAbraham. Kwaye endaweni yokuba uAbraham ahlale phaya, hayi, zange abe nakho ukuhlala phaya. Wabaleka wemka waze wathatha uSara wahamba malunga namakhulu amathathu emayili. Akwabe ninexesha lokufika koko, wehla waya kwelinye ilizwe. Kwaye xa wafikayo phaya waze wafumana lo kumkani mkhulu ezantsi phaya, Abimeleki. Wayengufo omtsha kwaye wayefuna isithandwa, ke wafumana umfazi kaAbraham, uSara wamthanda. Waza uAbraham wathi, ngoku uze umxelele ukuba ungudade wethu kwaye ndingumntakwenu. Ke oko kwamkholisa uAbimeleki, waze wathi, kulungile, siya kumthabathela nje ebhotwe kwaye ndiyaqikelela abafazi bamhombisa kwaye wayeza kumtshata ngosuku olulandelayo. Kwaye uAbimeleki yayindoda elungileyo, ilungisa le ndoda. Waza ngoba busuku ngeli xa wayelele, inkosi yabonakala kuye yathi, unjengendoda efileyo. Yathi, owendoda, umfazi omthabathileyo phandle phaya ukuba umtshate ngumfazi wenye indoda. Ngoku qaphela, umfazi wenye indoda. Kutheni? Wathi, Nkosi, uyakwazi ukuthembeka kwentliziyo yam, ilungisa indoda engcwele. Uyazi ukuthembeka kwenhliziyo yam. La ndoda indixelele ukuba ngudade wayo. Kwaye angandixelelanga na ngokwakhe ukuba lowa ngumntakwethu. Wathi, uThixo wathi, ndiyazi ukuthembeka kwenhliziyo yakho. Kwaye seso sizathu ndikugcinile ukuba ungandoni mna. Kodwa lowa ngumprofeti wam. Haleluya. Wayeyintoni? Umwi. Nomncinci ixoki lomaqhingana. Ingaba injalo? Oh hayi, akukho ubuxoki bomhlophe buncinci. Bungaba ubuxoki bomnyama okanye asibube ubuxoki konke konke. Indoda ihleli phandle phaya ithetha obuphandle ubuxoki. Echaza ukuba lowa ngudade wabo ngelixa engumfazi wakhe. Ezulisa. Ewile. Kwaye nantsi indoda elilungisa imiphambi kothixo. Yathi, Nkosi, uyayazi intliziyo yam. Kodwa andisayi kuva umthandazo wakho Abhimeleki. Kodwa thatha yena umbuyisele aze yena akuthandazele. Yena ungumprofeti wam, ndiya kumva. Ehe, umwi, ixoki. Kodwa lowa ngumprofeti wam. Yinyani leyo. Yibhayibhile leyo. Oku, sukuya kude ngapha kwicala lobuCalvin. Ukuba ukubabalo, usoloko ukubabalo. Kakade uya kungena kwihlazo, uyabona? Ngoku nje ithutyana, siya kufumana ithuba kule veki ukuzisa oku ya, size sinibonise umgangatho okuyo. Kodwa sanokucinga ngokuba nje nenze into engalunganga kuphelile ngani naphakade. Ungumntwana kaThixo, nizelwe ngomoya kaThixo, ningonyana neentombi zikaThixo, kwaye iziqhamo ziyazingqinela. Nako ke apho ukhoyo. Ngoku, nako apho sikhoyo, sihleli elizweni. Ngoku, ndifuna ukufunda apha, umqolo wesithandathu. Kwaye, xa uSawule wabuzisayo kuYehova, uYehova zange amphendule, nangephupha, nangeUrim, nangomprofeti. Waze wathi uSamuel kwizicaka zakhe, ndifuneleni umfazi, onesholoko, ukuze ndiye kuye, ndibuzise kuye. Ndingabeka into entongeni kanye apho ukwenzela nje ndifuneleni umfazi onesholoko. Saze sathi sicaka sakhe kuye, yabona kukho umfazi onesholoko e-Endore. USawule wazenza mndumbi, wambatha ngubo zimbi, waze wahamba ababini namadoda amabini ahamba naye, baze bafika kumfazi ngobusuku. Bathi, ndiyakubongoza, khawundivumisele ngesholoko lakho, undizisele phezulu, loo ndiyakuthi ndimchaze kuwe. Waze umfazi wathi kuye, yabona, wena uyayazi into uSawule ayenzileyo, uyazi, ubanqamle bonke abanomoya wesholoko, kunye noosiyazi, wabasusa elizweni, ngenxa yoko, ububekele emgibeni ubomi bam ukuze undizisele ukufa. Waze waphendula uSawule, wafunga kuye ngoYehova, esithi, ephila nje uYehova, akusayi kubakho sohlwayo senzekayo kuwe. Emva koko, wathi umfazi, ndikunyusele bani wena? Waze wathi, ndinyusele uSamuel. Kwathi xa umfazi abona uSamuel, wakhala ngezwi elikhulu. Waze umfazi wathetha kuSawule wathi, yini na ukuba undikhohlise, kuba wena unguSawule? Waze wathi ukumkani kuye, musa ukoyika, ngoko ubone ntoni na? Waze wathi umfazi, ndi kuSawule, ndibone ooThixo benyukela phandle komhlaba. Waze wathi kuye, unjani na ukumila kwawo? Waze wathi, indoda endala inyukile, kwaye yambethe ingubo. Waza uSamu, leyo yayiyingubo yomprofeti kakade. Yabona, waqonda ukuba nguSamuweli. Waza wema eno, kwaye ubuso bakhe bukhangela emhlabeni, waqubuda intloko yakhe. Waze wathi uSamuweli kuSawule, undiphazamisele ntoni, undinyusile nje. Waza waphendula uSawule, waza wathi, ndibandezelekile kakhulu, ngenxa yamaFilisti alwa nam, kwaye uThixo undishiyile, akandiphenduli, nokuba kungabaprofeti, nokuba kungephupha. Ngenxa yoko ndize kuwe, ukuze undazise emandikwenze. Waze wathi uSamuweli, yini na ubuzisa kum, kuba ubona ukuba uYehova ukushiyile, kwaye ujike walutshaba lwakho. Kwaye uYehova ekwenzile kuye njengoko ethethile kum, kuba uYehova ubukrazule ubukumkani bakhe kuwe esandleni sakho, waze wabunikezela uDavide. Ngoku abaninzi benu bakuqhelile oku, ngoku sifuna ukuya ngqo kuyo, kwaye uThixo asincede ngoku okwethuba elimbalwa ukungena kule nto. Ngokuqaphela kwakukho indoda Sawule owakhe wabalelwa ekubeni ngumprofeti kuba waprofeta kunye nabaprofeti ingaba injalo bafundisi ngoku apho indoda yayiwile ingaba injalo kodwa khumbulani apho uSamuel wathi uya kuba khona kunye naye kusuku olulandelayo wamka phambi kwexesha yabona kulungile ukuba akuyi kumkhathalela uThixo uThixo uya kukususa emhlabeni jonga kwincwadi yabaseKorinte phaya indlela uPawulos awabeka abo bantu kokulungelelwana wathi okokuqala ndibulela uThixo ngani okokuba akukho nto zinjalo phakathi kwenu nanjalo njalo nendlela enithe anasilela ngayo kwisibabalo sikamoya ebaxelela into ababeyiyo ngokwendawo kuKristu emva koko waqalisa ukuthoba ihamile kubo wabaxela malunga nabafazi babo abangabashumayeli nendlela babesenza ngayo nendlela babesitya kwisithebe senkosi kwanku nendoda ethile ehlala nomfazi kayise waza wathi kule ndoda ikuKristu yinikeleni kumtyholi ukuba kutshatyalaliswe inyama yayo ukuze umphefumlo wayo usindiswe yabona injalo unikele ibhayibhile ithe ngenxa yesi sizathu abaninzi bayagula kwaye bebuthathaka phakathi kwenu kwaye abaninzi balele bamke phambi kwexesha ngenxa yesono uthixo ukususile endleleni uphawu olululo lokuba ungumkristu ukuba ususiwe ke ngokuqwalasela apha uSawule wayebalelwa njengomnye wabaprofeti okanye phakathi kwabaprofeti ukuba waprofeta kwaye ngoku wayewile ngokuba zange athobele uThixo baze ubukumkani bakhe bakhazulwa ezandleni zakhe baze babekwa esandleni sikaDavide lowo uThixo wamthambisa ngoSamuel ngegutyana le-oli qwalasela ngoku kwakukho iindlela ezintathu ababenazo zokufumanisa izinto kuThixo yayingumprofeti eyesibini yayiliphupha eyesithathu yayiyi-urim tumim kwaye nanye kuzo zange iphendule ngoku uyazi ukuba umprofeti yintoni uyazi ukuba iphupha lakomoya yintoni kwaye uyazi ukuba yintoni iurim yetumim niyazi ngenye imini ndabuza indoda yintoni iurim kwaye loo ndoda zange ibe nako ukundixelela ukuba yayiyintoni iurim yetumim kakade yayinguthixo ephendula ngezi yabona kwaye umtyoli wenza isilinganisi sayo nganye yezo zinto usiyazi umprofeti wobuxoki nomhlalutyisi yabona ngoku iurim yetumim yayixhonywa esifubeni sikaaron apha kwaye iurim yetumim yagquma phezu kwala matye kwaye babeyixhoma etempileni kwaye xa bengaqinisekanga babeya kuya phambi kothixo ngempendulo kuze ukukhanya kubengezele kula urim yetumim okokuba yintando kathixo okanye hayi ngoku xa iurim yetumim ingaphenduli ngoku leyo yayiyimpendulo esuka ngqo kuthixo ngoku iurim yetumim yanamhlanje umvumisi uthathe ibhola yekristale ukulinganisela yona into yobuxoki uThixo ukwisithathu esimanyeneyo amandla kaThixo akwisithathu esimanyeneyo kwaye umtyholi ukwiziqu zithathu kwaye amandla akhe akwiziqu zithathu kwaye ndingakuqinisekisa oko ngebhayibhile kwaye la urim yetumim yayikukuphela kwebhola yekristale asebenzisa yona umtyholi namhlanje kwaye umprofeti wobuxoki emva apha namhlanje lowo sinaye ngoku yayi okanye umthakathi okanye umvumisi ngaphandle ngaphaya wathatha indawo yomprofeti kwicala likamtyholi yabona endithetha kona ngoko iurim yetumim namhlanje yile bhayibhile ukuba umntu othile unike isiprofeti okanye iphupha kwaye alingqinelani okanye alihlokomi ngokwebhayibhile kathixo ubuxoki sukuyikholelwa indoda ize kungekudala kwixesha eligqithileyo isuka eindiya apho ndilungisela ukuya omncinci olungileyo umshumayeli wathi zanu Branham ndize kweli cala wathi umfazi wayenomoya oyingcwele kwaye wathi wayengoyena ulunge kakhulu nothandekayo umfazi wathi wayetshate amatyeli amane kwaye wayehlala nowesine umyeni wakhe ndaza ndathi kulungile ingaba njani loo nto nkosi waza wathi ndiye kuye ndathi ow uzuko kuthixo wathi haleluya mayibongwe inkosi nje omnye wela hlobo niyazi wathi haleluya mayibongwe inkosi wathi inkosi indixelele apha ndiza kunika iphupha yaza yathi ndiphuphe ukuba umfazi wam ndimbone ekrexeza waza wabuyela kum wathi ow ungandixolela na Victor ungandixolela na andikhange kutheni ndathi ngokuqinisekileyo ndiya kukuxolela ndikwamkele wathi ngoku yiloo nto endiye ndiyenzileyo wathi yabona ndiyaxolela ndathi Victor iphupha lakho lalilihle ngamandla kodwa umtyholi ukunike loo nto wathi kutheni ngathi alingqamani nelizwi likaThixo uphile ekukrexezeni yena ngokuqinisekileyo akanakuba namadoda amane injalo ushiya okuya ubuyele kokuqala umbi kakhulu kunakuqala fanele ahlale yedwa ubomi bakhe bonke ndathi uyazi oko ukuba akungqamani nelizwi likaThixo ke yena iphupha lakho lalicoka ndathi alinakungqamana nale kwaye xa umprofeti enike isiprofeto baze bathethe baze bafune ukubona ukuba esasiprofeto sinyanisile babesibeka phambi kweUrim yeTumim kwaye ukuba ilizwi likaThixo lidanyazile kwiUrim yeTumim ngoko yayiluqobo inyaniso kwaye ukuba umntu unika utoliko unika iphupha unike into ethile yeBhayibhile kwaye okanye into ethile engenye kwaye ingangqamani neBhayibhile kaThixo bubuxoki nantso iUrim yeTumim yanamhlanje ilizwi likaThixo liyathetha kwaye ngokuthe ngqo lilizwi likaThixo njengoko iUrim yeTumim yayinjalo phambi kokubhalwa kweBhayibhile amen halleluya ndiziva ngahlobo oluthile ndingonenkolo kanye ngoku sukundithatha njengomthabatheki ukuba wenza njalo ndiyazi apho ndikhoyo andithabathekanga njalo loo nto nantsi apha inyaniso ilizwi likaThixo andikhathali hlobo luni lophupha obunalo okanye hlobo luni lwesiprofeto osinikizileyo ukuba asilo lizwi likaThixo ayilunganga ukuba ingqamanela lizwi yiloo nto ingxaki namhlanje omnye unephupha omnye unombono omnye unolwimi omnye unesityhilelo yenze yonke into yayimbutyulelo nento yonke unamahlelo kwaye aqhekeza into yonke kufanele uyibuyisele emva kwisiseko sokugqibela kwaye eso lilizwi likaThixo inyani leyo amabandla akhelwa kwenye wathi ow uyesu uza ekuyihasheli mhlophe ndiyazi ndimbone yena embonweni benza icawe yolwahlobo oh halleluya uza ngelifo wayenza ngolwahlobo babaqhekeze babahlule babizane isichopho sesangxa neindawo yeentwala nento yonke njeya kutheni mzalwane iyabonisa indawo yokuqala intliziyo yakho ayilunganga kuthixo xa usenza loo nto njalo loo nto singabazalwane kufanele sixhasane siyadingana ngoku khangela usawule wayewile waza wanyuka yena uThixo wayebujikile ubuso bakhe wabususa kuye waza wanyuka wabuza ngabaprofeti abaprofeti baya bazama ukuprofeta waza uThixo wayicima akaninika mbono umprofeti waphuma wathi andinakho hayi zange wandixela nanto malunga nawe kulungile waza wathi nkosi ndinike iphupha ubusuku emva kobusuku akwabakho phupha emva koko waya kwiUrim yeTumim waza wathi ow thixo ndibazamile abaprofeti ndiwazamile amaphupha ngoku wena ndincede ungayenza wena loo nto yacima akwabakho kukhanya kudanyazayo tu emva koko wabhenela kwigqwirha ophantsi ihlazo waze waya kulo warhubuluza phaya wazijika laza eli gqwirha laphuma labiza umoya kasamueli ngoku ndiyazi enikucingayo abaninzi bathi lowo yayingengosamueli kodwa ibhayibhile yathi yayingusamueli kwaye yayingusamueli akuqhelekanga indlela enikufumana ngayo oko ayinjalo kodwa lowo yayingusamueli ibhayibhile ithe yayinguye kwaye ela gqwirha lambiza lamnyusa laza labiza usamueli kwaye usamueli wayesendaweni ethile kodwa wayesazi okwakusenzeka kwaye wayemile enengubo yokuprofeti kuye ke mzalwane xa usifa akufanga uphila ndaweni ithile kwenye indawo mandime nje umzuzu ukwenza olu fundo ngeedemoni luhle nje kancikane igqwirha yayilidemoni kodwa lalisondele kakhulu ngoqhagamshelwano nelizwe likamoya ngoku namhlanje kukho abaninzi abanemimoya abaziyo ngenene kakhulu ngelizwe likamoya kunabantu abazibiza ngamakristu kodwa lidemoni kumaxesha ebhayibhile yayiyinto ekwanye xa uyesu wayelapha emhlabeni zazikho zona izifundiswa nabafundileyo nabahloli abanye babengcono ababekho abaphuma kwizingcono izikolo kunezo sinako ukuzivelisa namhlanje kwaye abangcwele abadumileyo abantu kwakufanele babe njalo ukuba umlevi wayefunyanwa kwakufanele angabi nakusoleka abe lilungisa ngayo yonke indlela kwaye noko laa ndoda yayingazi okungaphezulu malunga nothixo kunomvundla esazi ngesihlangu sasekhephini xa uyesu weza wasilela ukumqonda yena waze wabiza uyesu umtyoli wathi yena ngubhelezabhubhe ukumkani wedemoni ingaba injalo kwaye Ngako kusiza elona didi luphansi lwedemoni elayenza indoda iqanyangelwe ngaphaya emangcwabeni nayo yonke into kwaye babiza. Idemoni ngokwalo lathi, siyazi ukuba ungubani wena, ungunyana kaThixo, lowo ungcwele. Ingaba injalo? Amagqwirha nabathakathi, idemoni, zamqonda yena unyana kaThixo. Ngelixa izifundiswa abashumayeli bezikolo zakwalizwi, zamqonda yena ukuba ungubhelezabhubhe. Ngubani owayechanile? Idemoni okanye umshumayeli? Idemoni lalichanile. Kwaye, mzalwane, ayikaguquki kakhulu nanamhlanje. Abawaqondi amandla kaThixo. Awukhathaliseki ngakanani imfundo onayo, ungakubethelela oko kuwe. UThixo akakho mazwini makhulu, uThixo kwintliziyo enyanisekileyo. Ungema apha, uthethe amazwi amakhulu, ohlobo endingalwaziyo, oko akukusondezi kuThixo. Ungema, ulinganise indlela uya kuyitsho ngayo intshumayelo yakho uze utsho ezo zinto, oko akukusondezi kuThixo. Ungafunda isichazi magama de ulale naso, noko asiki ukusondeza kuThixo. Ethobekileyo enikezeleyo intliziyo kwintobeko, koko okukuzisa kuThixo, kwaye oko yinyaniso. Amen. Intliziyo ethobekileyo uyayithanda uThixo. Ngoku akukhathaliseki nokuba akubazi ebhece bakho, oko akwenzi mahluko, nje intliziyo ethobekileyo. UThixo uhlala entliziyweni ethobekileyo, hayi kwimfundo, akukho sezikolweni, hayi kwezenkolo, kwezakwalizwi, akukho kuzo zonke ezingezinye ezahlukileyo indawo. Akukho emazwini amakhulu okanye kwezikhethekileyo indawo. UThixo uhlala entliziyweni yomntu, kwaye ngendlela unokuzithoba ngayo, kuxa uba ngothobekileyo, ungaba ngomkhulu emehlweni kaThixo. Mandikunike into ethile, ndiyabona amasimi enu azele ingqolowa phandle apha. Intloko egcweleyo yengqolowa isoloko ithokombisile. Igatye elincinci elidala lithi qhaphu phaya, liphakuza njengathi lazi into yonke, alinayo entlokweni yalo. Yiloo ndlela kwaba bafo abacinga banento eninzi ezintlokweni zabo, kwaye akukho nto ezintliziyweni zabo noko. Intloko engcwele yakuthokombisa. Emandleni, iqonde uYesu Kristu njengonyana kaThixo, ize ikholwe imisebenzi yakhe, kwaye isenguye izolo. Oh, bamqonda yena ngokuqinisekileyo kumda wembali. Kodwa isiyonto yembali, abantu bayaphakama bathi, oh, ndiyayikholelwa ePentecost, xa baba nokuthululelwa okukhulu kunye nezinto ezinjeya, baze baqabe umlilo. Umntu ogodolayo akanakufudunyezwa ngumlilo oqatyiweyo. Umlilo oqatyiweyo ufudumalisi. Yiloo nto ababeyiyo. Yintoni ekuyiyo namhlanje? Ukuba isenguye izolo namhlanje naphakathi, oko ngumlilo oqatyiweyo. Omnye umfo ugodolela ukufa, uthi, khangela kulaa mlilo ababe nawo. Kutheni, oko akukwenzi ufudumale. Loo nto bayenzayo ngePentecost, loo nto babe nayo kwiTestamente engaphambili, sinayo namhlanje. Kwaye, kamsinya uThixo elungisile into, nebandla lihlangene, uxhwilo liya kufika. Kodwa, asinakumangala nokholo lwempiliso engcwele, yeka uxhwilo, ngokuba siphithene, omnye ngale ndlela, nomnye ngalaa ndlela. UGqirha Zibanibani uthe yayiyile, kulungile. Umshumayeli wam uthe yena wayeyile. Ngethuba eligqithileyo umfazi wathi, ngumkhohlisi nje, wathi, umpristi wam undixelele njalo. Ndinqwenela umpristi wakhe, ubeya kuhla eze apha kube kanye. Besiya kubona ngubani owayeyinkohliso. He, siya kubona ngubani ongumkhohliso. Yiza uzame. Apha ngexesha eligqithileyo ngekudala, eHarlingen, Texas, phasi nomhlangano phaya, kwaye babe namaphawu amakhulu, konke ngaphandle ezimotweni zabo ngoba busuku xa ndaya ngaphaya. Bathi, iFBI yayilapho iyokundiveza njengomkhohlisi. Ke intwazana yayiphilisiwe phezulu eTexas phaya, ndaweni ithile, yayiphezulu kakhulu, kwaye ndiyaqikelela kumalunga newaka leemayile phezulu kakhulu kufuphi ePanhandle, kwaye lena yayisezantsi kakhulu eHarlingen, ezantsi emdeni. Umzana uBaxter weza wathi, mzalwana uBrenham, wathi, zange ubone umbhodama ongaka yayizantsi phaya, malunga nesinye okanye isihlanu samawaka abantu. Baza wathi, kwaye ngoko, jikelele, iFBI iza kubamba eqongeni ngobu busuku, ize ikuveze, ndathi kulungile, ndivuya kakhulu ngokuya. Ndathi, yayazi laa ntwazana yayiphilisiwe ngobunye ubusuku. Ndandibuyela ekhaya ndisuka, ndisiya egumbini lam, ndeva into ethile ikhala, ndaze ndabhekabheka, ndacinga mhlawumbi umntu othile uye wahlaselwa, yayiyintombi. Ndajonga ngemva, ndathi, ndaze ndabuyela emva, ndathi, yintoni ingxaki nkosikazi? Yaye ingamantombazanana amabini emile phaya, malunga neshumi elinesixhenxe, ishumi elinesibhozo leminyaka obudala ukwahlukana, iingalo zawo zigone omnye komnye elila. Ati, Bantu Branham, ndayazi ngoko babendazi. Ati, thina ndimzisile ebudeni bendlela ukuza ezantsi apha. Ndathi, ufanele aye kwiziko labaphambanayo. Kwaye intwazana esemhlanganweni wam phezulu eLubbock, Texas, yaze yathi, ndazile ukuba ndingamzisa ezantsi apha uze umthandazele. Ndiyakholwa uThixo uya kumphilisa. Kulungile, ndacinga, olunjani ukholo? Ndaza ndathi, kulungile, ngoku, ndathe, ungeza naye. Kwaza njengoko, ndathi, uze ezantsi apha ngemoto etyheli engenaluphahla. Akwenzanga njalo? Yathi, ewe. Ndaza ndathi, umama wakho ngumlwelwe. Yathi, injalo loo nto. Ndathi, ungowasewisile. Yathi, leyo yinyaniso ngqo. Ndaze ndathi, endleleni ezantsi, uphantse wajika wena, nale ntombi, benihleka xa benijika apho ibiyikonkrithi engaphelelanga netela engaphelelanga. Kwaye ubujika idolo. Wathi, Bantu Branham, leyo yinyaniso. Ndathi, kwaye itsho inkosi, intombi iphilisiwe. Kusuku olulandelayo wayevuthisa idolophu yonke, exela wonke umntu ebalisa ngayo. Kakade babengamazi phaya nokuba wayekhe wakulameko kanye hayi. Kwaye ngalaa mhla mna umzawana uBaxter wathi, Mzalwana uBranham, wathi, bona amantombazana asezantsi phaya abeka imithwalo yawo. Kwaye lena yinto engathanga wayazi, ebendiyazi. Ezi zimali zethu ziphantsi, andizange ndimvumele athethe malunga naye. Kodwa enye yamantombi yayibeke idola ezingama900 kulaa mnikelo ngobusuku phambi kokuya, yabeka laa mali ngaphezulu. Ngoku akazange ayazi de kube namhlanje, kodwa ndandiyazi, yabona, leya uThixo wandixela ukuba kuya kulunga. Kwaye umzana uBaxter wathi, Bantu Branham, wathi, kungcono undenze ndenze utsalo oluncinci. Wathi, banabo abanye baba baphilisi bangcwele ezantsi apha abathe babatsala nje abantu. Ndathi, nanto, hayi mhlekazi, akuyi kuyenza. Bantu Baxter, naphi na apho usenza utsalo ngenxa yemali ngolwa hlobo, elo lixesha wena nam siqhawulana izandla sahlukane njengabazalwana. Ndiyakuhamba ndedwa, yabona. Ndathi, akuyenzi loo nto. Ndathi, uThixo uneenkomo ezikumawaka eenduli, kwaye yonke into yeyakhe, ndingowakhe, uya kundihoya. Wathi, kulungile. Kwaye ngoba busuku bunye wathi, Mzana uBranham, khangela apha, umntu othile, khangela apha, nantsi imvulophu phakathi apha, akukho gama, inama900 eedola kuyo, nje kanye ngqo oko sikudingayo ukuvala ikroba. Ndathi, Mzalwana uBaxter, wathi, oh, ndixolele. Ke ngoko ndazi ukuba ibiyila ntombi. Ke ngoko, ngokusuku olulandelayo, umzana uBaxter wathi, Mzana uBranham, basezantsi phaya bebeka iimpahla zabo belila. Ndathi, yintoni ingxaki? Wathi, kungcono uhle uye kubabona. Ndehla ndaya egumbini apho babekhona. Ndathi, eliphi igumbi abakulo? Ndehlela phaya ndankqonkqoza emnyango, ndabeva belila. Ndankqonkqoza emnyango, yaza intombi yeza emnyango yathi, oh, Mzana uBranham, ndiyaxolisa kakhulu. Yathi, ndikubangele yonke le ngxaki. Ndathi, ingxaki? Yintoni ingxaki, dade? Wathi, oh, ndenze FBI kulandele. Ndathi, oh, injalo? Wathi, ewe. Wathi, ndiyacinga ndingqine kakhulu kwisixeko sonke namhlanje nayo yonke into. Ndathi, hayi. Waza wathi, Mzana uBranham, FBI ikhona phaya, ikhona ngaphaya, iza kukuveza ngobu busuku. Ndathi, ulungile. Ukuba ndenza nayiphi into engalunganga, ifanele ndivezwe. Yabona, ndathi, ngokuqinisekileyo, ukuba ukushumayela ivangeli kufanele kuvezwe, kulungile, masiyenze. Yabona, ndathi, ndiphila ngale Bhayibhile, kwaye oko le Bhayibhile ingakutshiyo, oko sisikhuselo sam kanye apha. Yabona, ndaze ndathi, waza yena, wathi, kulungile, wathi, ndiyaxolisa njengokwenza oko ndikwenzileyo. Ndathi, akukhange wenze into engalunganga, dade. Wathi, kulungile, akoyiki ukuya ngaphaya. Ndaze ndathi, hayi. Wathi, kulungile, iFBI ikhona phaya. Ndathi, kulungile, ndibenze beza emhlanganweni wam ngaphambili, baze basindiswa. Ndathi, umnu Alfarar, uCaptain Alfarar, abaninzi benu bayazi ngenguquko yakhe phezulu phaya eTacoma, Washington, wasindiswa kanye endaweni yokudubula. Weza emhlanganweni wathi, ndiyilandele le ndoda iminyaka emibini, kwaye ndivile ngezimali, kwaye ndiziqaphele, kwaye ndiye kuyo yonke indawo. Yaze yathi, yinyaniso. Aniphulaphulanga kumbaxi ngobu busuku, niphulaphule kwinyaniso. Yathi, enye yamadoda kwibutho lamapolisa endifumene ugqirha ajonge umntwana walo aze amthumele kumgca wokuthandazela. Waza wathi, umntwana waxelelwa kanye ngqo okwakungalunganga naye nokwenzekayo kuye. Waze wathi, kwiintsuku ezisibhozo uya kubuyela esikolweni, isigulo sepoliyo. Waze wathi, kusuku lwesibhozo usana lwabuyela esikolweni. wathi imlandele iminyaka emibili phambi kweshumi lamawaka abantu nantso yonke nanko umfanekiso wayo umhlangano waseSeattle encwadini yakho wathi ndifuna nina nonke nazi ukuba aniphulaphulanga kumthandazeli wobuxoki niphulaphule kwinyaniso uCaptain Alfara kwaye kusuku olulandelayo ndamkhokelela kuThixo waza wamkela ubhaptizo lukamoya oyingcwele kwindawo yokudubula ezantsi kwindawo enkulu phandle phaya ndathi mhlawumbi lo mfo uyakwenza into ekwanye ke wathi uyoyika ukuya ngaphaya ndathi ukoyika ngoba ukuqinisekileyo hayi ukuqinisekileyo hayi kutheni kufanele ndoyike xa uThixo endithume ukuba ndiyenze nguye yena olwa imfazwe hayi mna ke ndathi ngoku ndifuna nina nonke nihlalele kude kwaye ke saya ngaphaya emhlanganweni ngowabusuku indawo yayizele waze umsindleki phaya waphuma wathi mfundisi Branham ndiqeshe ishumi labantwana bamamexico wathi khangela apho umfundisi Branham avezwe ngowabusuku yi-FBI umbaxi wenkolo okanye into ethile engenye njengaleyo waze wathi ndikuzo zonke iimoto zabo wakhupha wathi ndiqeshe ishumi labantwana abancinci bamamexico baza kubakhupha bonke bababeke apha wathi oh ndiziva ngathi ndingamfumana la mfo ndathi ungabi naxhala hlekazi uThixo uya kumfumana yabona ndathi myeke nje ke weza kwaye ngoba busuku xa sangenayo andisokuze ndibulibale ndangena egumbini nda umzana uBaxter wacula ukholwa kuphela wathi ngoku umzana uBranham uthi ngoba busuku masisishiye isakhiwo wathi ndibuyela ngasemva emva ekupheleni ndiyakuhlala phantsi wathi balungiselela ukumveza ngobu busuku apha eqongeni wathi ndimbonile kwamaninzi anzima amadaba ngaze ndabona uThixo ethatha indawo yakhe wathi ndibuyela nje emva ukuze ndihlale phantsi ndenyuka ndathi bendifunda nje inqakwana elincinci apho bendifanele ndivezwe ngobu busuku eqongeni apho ndathi ndifuna iarhente ye-FBI ngoku ize ngaphambili indiveze phezulu apha eqongeni ndathi ndimi apha ndimele ivangeli ndifuna nina nize nizokundiveza ndalinda ndathi mhlawumbi abakafiki ndandisazi ndandimiphi wayesendibonisile egumbini lam phezulu phaya okwakuza kwenzeka phambi kokuba ndimke niyabona ndaza ndathi mhlawumbi ndiya kulinda ithutyana elincinci singacula iculo waza umntu othile weza wacula eyedwa ndathi mnuwe arhente ye-FBI ingaba ungaphakathi okanye ngaphandle ndilindele ukuvezwa ungeza na ngaphambili akwabakho mntu uzayo ndaqhubeka ndimangalisiwe wayephi inkosi yandixelela yayiyintoni yayingabashumayeli ababini ababewile kwaye ndandiqaphela ndabona esimnyama isithunzi sindanda ekoneni ndazi ukuba yayiphi ndajonga ngaphaya kwaze kwanyukela ngasentla kwaya kwigumbi elilodwa ngolu hlobo indoda enesuti eluhlaza enye enengwevu ndathi zihlobo akukho FBI inanto yakwenza nantoni FBI nokushumayela ibhayibhile ndathi ngokuqinisekileyo hayi bobabini babengezo arhente ze-FBI ezizokundiveza kodwa naku ukuchazwa nabaya behleli kanye phezulu phaya bona abashumayeli ababini kanye phaya baza behla ndathi sanokuhla ngolwa hlobo baza ababini babakhulu abazi-Texans babeza kuya phaya bababambe ndathi hayi bazalwana lena asiyondaba yenyama negazi hlalani nje nizole uThixo uza kukuhoya oku ndathi ngoku bazalwana khangelani ngelixa beniphezulu phaya nikhangele ngale ndlela ndathi ukuba nithe ndingusimoni umvumisi phantsi kobugqwirha bendithakatha abantu ndathi ukuba ndingusimoni umvumisi ngoko nina ningamadoda kaThixo ngoku yihlani nize kweli qonga kwaye ukuba ndibe ngusimoni umnyanga uThixo makandithi qwaka andibulale ukuba ndingumprofeti kaThixo yihlani uThixo anithi qwaka anibulale ngoku siya kubona ngubani olungileyo nongalunganga ngoku yihlani siza kucula iculo ngaphandle kwesasakhiwo baphuma emva koko zange sibabone kwakhona yabona ndathi yizani ukuba ndingusimoni umvumisi uThixo makandithi qwaka andibulale kwaye ukuba ndingumprofeti kaThixo ngoko uThixo uyanithi qwaka anibulale xa nisiza apha kweli qonga ukuba ndinyanisile phambi kothixo uThixo uya kunibulalela kweli qonga babesazi ngcono injalo babesazi ngcono babevile kwezinye iindawo injalo ke ungaze ucinge nto kuphela uThixo usenguthixo uyaphendula ngoku eli gqwirha lase-Endore labiza umoya kaSamueli waze uSawule wathetha noSamueli ngoku ungabe umangalisiwe ingenziwa njani loo nto ayinakwenziwa namhlanje Hayi mhlekazi, kuba igazi leenkabi zenkomo nebhokwe nalilinde kuphela ixesha lokuzaliseka. Xa indoda yafa ngezo ntsuku, bashumayeli, ngingqineleni ukuba nicinga ukuba inyanisile. Xa indoda yafa, yafa phantsi kwesicama kushelo sesilwanyana, kwaye umphefumlo wayo waya eparadesi. Kwaye apho kulapho yahlala khona de kwangoko ukuya kwimini yentlawulelo, kwaye umphefumlo wayo wawulapho. Mandikuzobele umfanekiso omncinci apha. Bangaphi abalifundileyo inqakwana lam okanye inqakwana abalibhalileyo malunga nam kwi-Reader's Digest apha malunga nento ka-October, November, kulungile. Niqwalasele indlela ebiyiyo, ingaba niqwalasele malunga nezimbini okanye ezintathu iveki phambi koko lo mkhulu udumileyo mvumisi apha ovavanyiweyo ixesha elide, yena Nkosazana Piper. Ingaba ukhona owakhe wafunda okuya inqakwana likaNkosazana Piper kwi-Reader's Digest? Akumangalisi indlela loo mimoya mibini. Lingakanani ixesha endinalo? Hayi nje lincinci, ndikumashumi amabini ngasemva nje. Kuyafanela ndikhawulezise, ndiyazi ninazo. Khangelani, ndixoleleni umzuzu. Uyazi kukho ubuxoki, kukho ubunyanye nobuxoki bayo yonke into. Ukuba ndikunika idola ndize ndithi ingaba lena idola elungileyo, kwaye wena ubuya kuyijonga ibifanele ikhangeleka ntle kakhulu njengedola okanye ubungayi kuyikholelwa, ingaba injalo ke ibiya kufanela ibe yefana nayo ngenene. Kwaye ukuba uYesu uthe imimoya emibini kwimihla yokugqibela iya kusondelelana kakhulu de ibe nokukhohlisa nabanyuliweyo ukuba bekunokokwenzeka abantu abanenkolo. Ngoku khumbulani, ngoku akukho nto kubo abadala ababa bomi babandayo bomileyo ngaphandle banomfaneleko nje wobuThixo, niyabona. Kodwa le mimoya mibini, imimoya yenene, iya kusondelelana kakhulu de ikhohlise nabonyuliweyo indlela eyayisebenza omnye ecaleni lomnye kwimihla yokugqibela. Ingaba ukuthilo oko uYesu? Wakutsho. Ngokuqaphelani zihlobo, ndiza kunizobela umfanekiso omncinci. Ndifuna nijonge apha nje umzuzu, nindinike epheleleyo ingqwalasela yenu, kuba ndiza kuninika umzekeliso ukuze emva koko niyibone. Ngoku kwi-Reader's Digest ibhaliwe phaya, ndandimile phandle phaya, sasinamashumi amabini anesixhenxe amakhulu abantu belindele ukuthandazelwa bemi phandle phaya, nilifundile inqakwana. Kwaye indoda yehla isuka eCanada, kwaye yayinenkwenkwana encinci eyayiye kwamayo noJohn Hopkins esixhalabisayo isifo sobuchopho esasibangela izandlana zayo ezincinci zibe ngolu hlobo, yayibangela imilenze yayo ibe phantsi kwayo. Kwaye bathi akukho notyando okanye nanto enokwenziwa. Ke yayibuyisela eCanada yathi, andikathwaxeki okwangoku, niyalifumana inqaku le-Reader's Digest likaNovemba, kwaye ibizwa ummangaliso kaDonnie Morton. Kwaye emva koko bathi yona khona phaya okokuba indoda yathi, andikathwaxeki okwangoku ngokuba ndazi umphilisi wokholo ogama linguWilliam Branham eyabangela abahlobo bam ababini ababezizithulu bengathethi bathetha kwaye beva kwaye bafunisa bezama ukufumana indawo endandikuyo eAmerica. Kwaye ndandise Costa Mesa eCalifornia. Kwaye linqaku xa ulifunda lungela ukulila, iya kuyophula intliziyo yakho indlela wanqumla ngayo kwimfumba yekhephu nayo yonke into engenye kunye nolwasana. Wathi ulumke Doni, wathi ngoku asoyiswanga. Kwaye inkwenkwana encinci yayingenako nokuncuma, kunzima, yayixhwaleke kakhulu. Wathi asoyiswanga, siza kubuza uThixo, siza kuya kumprofeti kaThixo simbuze. Ke ngoko beza benqumla ekhephini, baza ekugqibeleni bafika ezantsi phaya. Kwaye unina wayesiza nabo, kwaye babengenamali yoneleyo yokuhamba ngenqwelo moya, ke babuyisela unina ngemva. Inkwenkwe noyise kwafuneka beze ngebhasi, kwaye indlela abahamba ngayo konke ukusuka eNewpeg eCanada ukuya eCosta Mesa eCalifornia, kwaye bafika phaya bengenanto, kwaye uyise ubalisa kwafanela batshintshe inapukeni kuyo inkwenkwana encinci emalunga nesixhenxe okanye isibhozo seminyaka obudala nje ongenakuzenzela nto. Kwaye indlela kungekho thuba lokutya nanto, waze wathi inkwenkwana yakhe yayinakho ukumva nje ethetha, kwaye enokuchaza indlela amehlo ayo ayekhangeleka ngayo kokuba yayizama ukuncuma. Uyazi, kwaye sazi ukuba yena ubesakumxelela indawo ezohlukeneyo azibonileyo ngaphaya eAmerica. Kwaye xa bafikayo khona phaya eCalifornia bathi kubancedi babahambi oko wayezele kukubona, wathi nize kubona engcwele intoni? Kwaye umbuzo omkhulu, Kakade, ungafane ucinge oko iMerika yakutshoyo malunga nako. Niyabona? Khangela, sithi abo. Niyabona? Sikrelekrele kakhulu. Sazi yonke into, niyazi. Kwaye akukho mfuneko yokusixelela kwanto. Sinayo yonke ibhalwe phantsi. Yabona? Ke ngoko, ke, ngcwele ntoni, nisuka kude kangaka eWinnipeg, eCanada. Utheni? Babecinga oko kwakukubi kakhulu. Nokuba kutheni, iphepha ndaba, balungisa imoto, waze bamthumela ngaphaya. Waze wathi, xa bafikayo emgcini apho, yayikhona, wathi, amashumi amabini anesixhenxe amakhulu abantu babelindele ukuthandazela. Kodwa wathi, xa babona lowa ukhubazekileyo, encinci ngenkangeleko inkwenkwana, nolwasizana lukayise lithwele isankwana, ijasi yakhe edlakadlaka, uthi wonke umntu wamela ecaleni, bamnika indawo. Xa wafikayo eqongeni, uchasene nemithetho ukutshitshisa ngekhadi lokuthandazela. Umntu kufanele eze emhlanganweni ezokuzithathela elile lakhe. Ukuba ukhe nje wabhaqwa emgcini, nitshintshiselana ngamakhadi okuthandazelwa nomnye umntu, ikhadi elo alihoyo. Yabona? Kuba kufanele uze uve imiyalelo kwaye wazi ukuba lifumaneka njani. Ixhomekeke kuwe, akunakulifumanela omnye umntu. Kufanele uze ulifumane ngokunokwakho. Ke uyeva, umntu omkhulu othile uthe ukuba ululungile, andikholelwa kangako kule nto, kodwa mhlawumbi uba uya kundiphilisa, ndi, yabona. Kwaye emva koko, oko kubangela uxambuliswano eqongeni, ke, bayayisusa laa nto nje phambi kokuba ifike phaya. Ke, xa inkwenkwe yaqalayo, okanye uyise waqalayo eqongeni, ukugqitha ebantwini, uBhili wambuza ikhadi lakhe lokuthandazela, wayengenalo nelinye, wathi, ngoko, ndilusizi mhlekazi, wathi, yakufuneka ulinde. Wathi, kulungile. Wathi, ndiyakulinda. Wathi, ndiza kuthatha nje elam ithuba, njengabanye ngoko. Wathi, bendingayazi ukuba kufanele ndenze oku. Kwaye, ngoko, bendithetha nomntu othile, kwenzeka ndive. Ndambona la tata esimka, ndaze ndathi, ibiyintoni ingxaki? Wathi, ebengenalo ikhadi lokuthandazela. Yaza into ethile yathi kum, mbuyise. Ndaza ndathi, mbuyise. Waza utata wenyuka weza, saye iinyembezi zisihla ngobuso. Engachebanga ndevu, waza wanyuka, kwaye nantsi i-reader's digest isitsho. Yabona, andizange ndibuze imibuzo, kodwa ndajonga ngqo ebusweni busana, ndachaza apho lusuka khona usana, laliye kwiikliniki kamayo, nako konke malunga nokwakuyingxaki nalo, indlela ebeligula ngayo, nayo yonke into. Kwaye ngoko, uyise waqalisa ukulila, waza wemka, kwaye uthi waqalisa ukumka eqongeni, waze wajika wathi, injalo loo nto mhlekazi, wathi, kodwa, ingaba usana lwam luyakuphila? Ndathi, oko, andinakutsho. Ndathi, nje umzuzu, ndabona umbono uvela. Ndathi, akuyi kufuna ukuyikholelwa le, kuba uMayo noHopkins bobabini bathe olu watyando alunakwenziwa kobabuchopho. Kodwa, ndiya kuxelela uma ukwenze. Wena, ngomso, qhubekeka nje kunye nolu sana. Ngeentsuku ezintathu uza kudibana nomfazi onentloko emnyama esitratweni. Kwaye, loo mfazi uza kubuza ukuba yintoni ingxaki nolwasana. Kwaye, uza kuxelela ngogqirha wedolophana encinci phandle apha onokwenza olu atyando. Kwaye, akuyi kufuna ukuyikholelwa kuba uMayo uyigatyile wathi ayikwazeki kwenziwa. Kodwa, kuphela kwethuba usana lwakho olunalo, ngamandla kaThixo, inceba kaThixo nolu atyando. Ngoku, ukuba uyandikholelwa ukuba ndingumprofeti wakhe, hamba wenze njengoko ndikuxelele. Njengokubeka amakhiwane kuEzekiyeli nanjalo njalo. Wathi, wajika waza wathi, enkosi, wemka. Iintsuku ezimbini okanye ngaphezulu zagqitha, kwaye wayesezantsi esitratweni ngenye imini, kwaye inenekazi lenyuka lathi, yintoni ingxaki nosana lwakho? Wathi, linesigulo sobuchopho. Kwaye wayeqhubeka ethetha ngolwa hlobo, kwaye kulungile bacinga yayimbi kakhulu, uyazi. Ke wathi, nje kwimizuzu embalwa, okuthile kwenzeka. Lathi, mhlekazi, ndazi umntu uthile unokulenza olwatyando. Wathi, nenekazi, khangela, amadodana akwamayo ayincamile aze athi alinakwenziwa. Wathi, indoda phezulu apho ibiluthandazela, ebizwa umzalwane uBrenham. Wathi, wenze umthandazo ngomntwana. Wathi, linda umzuzu, onentloko emnyama, enxibe ijasi yesuti engwevu. Wathi, lilo. Wathi, uphila gqirha. Kwaye wamxelela, wenyuka naye wamsaphaya, waze ugqirha walenza utyando, umntwana waphila. Ngoku, oko kweza nge-reader's digest, niyabona, kwaye amadodana akwamayo andibizela kudliwanondlebe ngenxa yoko, athi, mfundisi Brenham, yintoni oyenzileyo kolu yasana? Ndathi kwanto, andizange ndiluchukumise, ndachaza kuphela oko uThixo wandixela kona ukuba ndiluxelele, indoda yayithobela loo nto. Ngoku, okumangalisayo malunga nayo, malunga neveki ezimbini emva koko, okanye iveki ezimbini phambi koko, okanye ezintathu, kwi-Reader's Digest, mhlawumbi inyanga ngaphambili, inqaku likaNkosazana Piper laphuma. Ngoku, uligqwirha lenene, okanye umvumisi. Ngoku, kukho owenene, kukho nothile olinganisayo. Babe naye la mfazi kususela ku-1897, ungaphezu kwamakhulu eminyaka obudala ngoku, eNew York, kokubini, ukungeva okwepali. Editor's Digest, yifumani, ndicinga, iza malunga neenyanga ezimbini okanye inyanga phambi kweyam, kwaye unakho ukuyifumana ebutsheni bokwindla. Umnumzana uBaxter ube enayo apha ngomnye umhla. Ukuba bendiyicingile, bendiya kumenza yena, okanye bendisazi ukuba ndiza kuthetha oku bendiya kuba nayo, ndinganifumanela yona. Kwaye, inika malunga neshumi elinesibini okanye ishumi elinesine lamaphepha. Wayengoqhelekileyo nje umfazi wasekhaya, kwaye wangena kwiphupharha ngenye imini, ngelixa agcumayo, kwaye waqalisa ukuthetha nabafileyo. Kwaye babe naye la mfazi kwihlabathi lonke, ndawo zonke, bamthabatha bamsaya eNgilane, baguqula ngqo iimpahla zakhe, amatyeli amaninzi, ukuze babone ukuba akukho zimpazamo nezinto. Baze bafike ngaphaya, bakhohlise ngomntu, bagqubuthele ubuso bakhe, umGrike, adlale ngathi lingesi. Kwaye wamxela konke malunga naye. Kwaye yena wayefuna ukubiza elinye lamaqabane akhe afileyo. Ngoku, into ekuphela kwayo yena, kwihlabathi lonke, kwaye nantsi iReader's Digest itshilo phaya, apha kubusuku obumbalwa obugqithileyo kanye iinyanga ezimbalwa ezigqithileyo, enye yezo zinto yavezwa. Indoda yayifanele iphuze isandla sonina owafayo, kwaye kusuku olulandelayo yaqinisekiswa enkundleni yamapolisa kukuba iphuze nje ilaphu eliyasuyasu. Abantu abaninzi balinganisa umvumisi. Bangaba abancinci kuphela abadala abafundi behleli phandle phaya ecaleni lesitrato, abangengabo abavumisi into yokuqala. Abayonto kuphela ngabakhohlisi babalinganisi, kodwa ukho umvumisi wenyani. Kwaye thina abantu benkolo, sinabaninzi abalinganisi, macala omabini. Ngoku, bambelelani okwemizuzu embalwa. Ngoku qaphela ukuba uNkosazana Piper ngumvumisi wenene, kwaye ulinde ixesha wathi, nantsi into enye ekunokuqinisekwa ngayo yokuba xa umntu esifa akafanga, uphila ndaweni ithile, kuba laa mfazi ubiza imimoya yabo ibuye aze athethe nabo abantu. Ngoku yena wenza ntoni, Zalwane Branham? Ingaba uyayikholelwa? Ewe mhlekazi, itsho njalo iBhayibhile, seso sizathu ndiyikholelwa. Kwaye yena ungokamtyholi, ukuvumisa liqhinga likamtyholi. Ngokuqaphela, ngokuqwalasela aba babini. Kwaye ngoku ufanele ubone iileta zibhabha zisiza kum ngelo xesha, xa inqakwana lam lalandela elakhe. Asinto engaqhelekanga leyo, nje phambi kokuphela kwexesha, uThixo wazithetha ezi zinto, kwaye iReader's Digest ipapashwe ngalo lonke ulwimi phantsi kwezulu. Yabona, qwalasela. Asinto engaqhelekanga ukuba zilandelelane. Ngoku, apha kungena ileta zisithi, Zalwane uBranham, oko kubonisa akuyinto kuphela umvumisi. Yathi, loo nto iyayibonakalisa. Khangela apha, uxelelela mfazi apho aza kufumana, khangela kulo mfazi. Ndathi, linda umzuzu, ndakhupha ileta ngokusesikweni, ndixoleleni ukuthumela ebantwini. Ndathi, kuncinci kangakanani nina abashumayele nikwaziyo? Ndathi, endaweni yokubhaptizwa umzimba wenu, nidinga iingqondo zenu zibhaptizwe. Injalo loo nto. Anikhe nime nicinge ngezinto, anikhe nizame ukuyigqala yona. Leyo yindlela ekwanye abenza ngayo kweminye imihla. Bambona uYesu, babesazi wayenako yena, wayesazi iimfihlelo zentliziyo zabo, wayesazi ababekwenza ngolwa hlobo. Kwaye bathi, uyinkosi yeedimoni, nguBhelizebhule, oyena mvumisi ubalaseleyo ehlabathini. Abazange bakhe beme, bazame ukuyihlolisisa, ukuze babone ukuba lowa yayingunyana kaThixo. Babengekho semoyeni ngokwaneleyo ukuba bayazi. Yiloo nto bafunda ngayo ngaphaya. Ngokuqinisekileyo, uYesu wayefanele eze eJerusalem ekhwele iesile nanjalo njalo, kodwa bajonge ekuzeni kwesibini. Kwayinto ekwanye namhlanje, bajonge ngaphaya kwentloko yeyona nto. Haleluya! Injalo loo nto. Ndiyazi ukuba uThixo ulapha ngalemva kwemini, kwaye ndiyazi thatha ixesha lenu elininzi, kodwa kufanele ubone oku sihlobo. Ukuba ndisayi kunibona kwakhona, kufanele nazi ukuba ziintoni iidemoni, kufanele nazi yintoni inyaniso nemposiso, kwaye zisondelelene kakhulu, kufanele uyohlule into. Ukukhumbula ayizukuba phandle phaya into ethile le ngaphaya kweli cala njengabafarasi okanye into ethile le ngasemva kwela cala. Iphezulu kanye apha emnyango kanye kufutshane nawo. Iqaphele ngoku ukuba ndithatha masithathe yona imiba emibini. Ukuba ndithatha ndikunike idola ngoku ukuba ndikunika idola yenkohliso siza kusebenzisa umzekeliso ukuze ube nokuyibona. Into yokuqala onokuyenza ukuba ungumntu okrelekrele ukuba uchola idola uze uyijonge. Into yokuqala uya kuyimpampatha ukuze ubone yenziwe ngantoni. Ingaba injalo uya kujonga oko yenziwe ngako, uya kujonga ekuxabisekeni kwayo. Idola yenene ayenziwanga ngaphepha, iyinxalenye yephepha nesilika, uyabona? Kwaye into yokuqala uya kufanela ujonge kwixabiso layo, eso sisiboniso sokuqala. Kwaye ngoku masimzise yena kweli cala size sise inkosi ngaphaya kwela cala oko kuqubisana nathi. Ngokukhangela into yokuqala ekufanele uyiqwalasele yonke into, qaphela inqakwana lakho kwiminyaka engamashumi amahlanu anento yokuvumisa kwakhe nokubiza imimoya yabafileyo, akazange nangexesha elinye athethe ngothixo uKristu, impiliso engcwele, intlangulo, umgwebo okanye nanto. Akukho nto kuphela ukuzonwabisa kuyo. Kodwa ngapha kweli cala okokoko nguthixo, umgwebo, ukubuya kukayesu, impiliso engcwele, amandla kathixo, intlangulo. Khangela ixabiso layo. Akuboni bavumisi namagqwirha beshumayela ivangeli. Yintoni ingxaki nabantu bethu? Qwalasela. Kwayinto yenene yokwenziwa ukuba ufuna ukufumanisa okokuba idola yenene okanye hayi, ukuba ikhangeleka okwenene njengayo, thabatha amanani ayo uze uwathumele kumvelisi mali. Kwaye ukuba kukho amanani phaya angqamanana leyo kukho idola esilivele elindeleyo. Ngaba injalo, kulungile ngoko mzalwana, thatha oko akwenzileyo uze ukuse eBhayibhileni, uya kufumana ukuba ligqwirha laseEndore. Kwaye thatha oko kulapha uya kuphinda uyifumane isencwadini apha kumvelisi mali. UYesu Kristu isenguyizolo namhlanje nangona phakade. Ngokuqinisekileyo umsebenzi wakhe okamnye akazange ahambe enze ubuyatha nobuvuvu ngabantu. Yeko kulungileyo ukunceda othile ukuba kukhokelela kuThixo. Amen. Andizi amen ngokunokwam, kodwa uamen uthetha makube njalo. Kwaye ndiyayikholelwa yona, ndiyazi iyinyaniso. Ngokuqolosela nako apho nikhoyo ngoku ngokukhawuleza ngoku kuba andifuni kunigcina kade. Apha masinike umfanekiso omncinci apha, umfanekiso ngqondweni omncinci. Apha ngumjelo wokuqhubeka apha ukuya ezantsi ngale ndlela, ukuhla ngobomi. Ngokuqaphela ngumjelo ndinike epheleleyo ingqwalasela ngoku ukuze ningakuphosi oku. Ukuhlela ezantsi ngolu hlobo ngoku kulo mjelo omncinci apha kuhlala iziqu ezifayo, mna nawe. Ngoku khona phaya masijonge intoni, imfumba yobudenge nayo yonke into engenye. Kodwa ethubeni ngaxesha lithile niya kubona ukukhanya, nibona ubumnyama nezitrato, leyo imigcobo nokuqhubekeka iidemoni zifumana abantu. Oh, banxiba kakuhle bethu kwaye bachubeke kakhulu njengoko benako ezichubekileyo ezifundiswa, kodwa noko ngabatyholi. Kodwa kukho abazelwe ngokutsha abahleli phaya ngoku. Aba bantu kulo mjelo baphenjelelwa ngokusuka kumacala amabini ahlukeneyo. Ngoku kweli cala ukuya ngale ndlela nantso iTrinity, kwaye kweli cala baya ngale ndlela nantso iTrinity. Ngoku xa ngoku indawo yokuqala kweli cala yimiphefumlo yabangengamalungisa. Xa umntu esifa uya endaweni yokulindela umgwebo, uYesu waya waza washumayela kuyo imiphefumlo yayisekukhonkxweni phaya. Okulandelayo ziidemoni, okulandelayo ngumtyholi esihogweni. Ukunyuka eyokuqala ngoku bona phaya yimimoya, imimoya yabantu abafileyo abangazange baguquke balindele umgwebo. Kuphela kwento abayaziyo bubudenge noko bakwenzayo. Ngoku phezulu apha la maKristu aphenjelelwa ngokusuka phezulu, lona ngumzekeliso. Phezulu apha ngomnye umoya, umoya oyingcwele, umoya womntu uKristu Yesu, umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uphembelela ibandla kule ndawo yabafayo. Umtyholi ngale mimoya uphembelela abantu. Ngokukhangela okulandelayo ziingelosi, okulandelayo nguThixo. Ngoku konke okufayo apha kuphenjelelwa lelinye lalamazwe. Niyakubona endikutshoyo? Ngoku oko lamfazi wakwenzayo waphumela kulamango kwaye uthetha nabo bantu baphethwe zidimoni ababengabo ekuqalekeni imimoya yezongelosi zawayo ezingazange ziguquke emva ngapha ekuqalekeni zaze zavumela iziqu zazo zingenwe yiyo kwaye zilinde umgwebo kwaye aba kweli cala baphenjelelwa kwaye bazelwe ngokutsha ngomoya kaThixo kwaye umtyholi unabaprofeti bakhe noThixo unabakhe yabona endithetha kona yimpembelelo kwaye nako ke apho sikhona yima uze uyahlule uYesu xa wayelapha emhlabeni ngoku namhlanje akanakuphumela kulaa mhlaba afumane ilungisa kulaa mmango akanakuyenza loo nto kuba amalungisa awekho phaya apho wayeqhele ukuba khona eparadesi hayi mhlekazi iparadesi yachithwa xa igazi likayesu layichithayo khangela apha bethu ukuba ndingacinga indlela la yesu xa wafayo waya kushumayela kwimiphefumlo yayisekukhonkweni wafa engumoni engazanasona noko isono sethu sasikuye kwaye uthixo ngenxa yezono zethu wamthumela esihokweni bhayibhile ithe waya kushumayela kwimiphefumlo abanye abantu bathi zalwana uBrenham andinakuyiqonda bathi uyesu wavuka ngosuku lwesithathu wafa ngolwehlanu emva kwemini waze wavuka ngecawe kusasa kutheni wafa nje kuphela usuku olunye wathi ngalo elo xesha kuba wayenesibhalo esinye ebhayibhileni awayenokuma ngaso kuba uDavide indoda eyawayo kamva kodwa yasindiswa kodwa umprofeti phantsi kwempembelelo kaThixo yathi andisayi kuwuyekela umphefumlo wakhe kwelabafileyo ndingasayi kuwuyekela yena owam oyingcwele abone ukubola kwaye wazi iintsuku ezintathu nobusuku obuthathu okuba laa mzimba uyakonakala kwaye uThixo wayeselethile kumprofeti akasayi kubona ukonakala haleluya wathatha ilizwi likaThixo wamoyisa uSatana lonke ixesha kulo wakoyisa ukufa ngelizwi likaThixo haleluya wakoyisa ukufa kwaye xa bambulala yena waze wafa njengomoni izono zam nezono zakho phezu kwakhe wehla ndingambona yena inkqonkqoza kulaa mnyango phaya kwaye nayo imiphefumlo elahlekileyo yaphuma yathi kulungile ungubani wena wathi kutheni ningaphulaphulanga kuEnoch kutheni ningaphulaphulanga kwabanye babo baprofeti abashumayelayo babegwetyiwe ndingunyana kaThixo lowo wakhe wadla ubomi ndi igazi lam liphalaziwe ndize kunixelela ndizalisekisile oko abaprofeti bathe ndiya kukwenza konke ukuhla ukugqitha iidemoni ukuyokutsho kwelabafileyo wathatha izitshixo zokufa nelabafileyo wazixutha kumtyholi wazixhoma ecaleni lakho waqalisa ukunyuka haleluya ukuvuka ekuseni haleluya masizobe umfanekiso omncinci apha ekuseni kukho elinye iqela elilele apha eparadesi abakho phaya ngoku nina bahlobo abakhulu ningamakatolika enikholelwa ekungcengcezelweni kwabangcwele ukuba uthetha nengcwele ecaweni yakho laa mntu ngumoni usesihogweni okanye ulindele umgwebo wakhe ngaphaya kwaye ukuba wayeyingcwele useluzukweni lukaThixo kwaye akanakubuyela emva injalo loo nto ndingayiqinisekisa loo nto igazi leenkunzi zeenkomo azinakususa isono kodwa igazi likaYesu liqhawula izono ndiyambona uYesu enyukela phaya apho eparadesi nango uAbraham umdala uIsaka noYakobe nabanye phakathi phaya uSamuel nabo bonke babo phakathi phaya ndiyamva yena inkqonkqoza emnyango amen oh ndiyakuthanda oku ndiba mnandi ndiziva ngokwenkolo ngoku ndiyambona yena ejonga ngaphaya kwela cala ndiyamva yena esithi ngubani ngaphandle ngubani lowo phaya wathi mnalona nguAbraham othethayo ngubani lowo ndimbewu kaAbraham amen ndiyambona uAbraham esiya emnyango evula icango wathi ndimbewu kaAbraham wathi uDaniel khangela phaya nalo ilitye ndalibona lithwetyulwa entabeni ndiyamva uHezekile esithi nankuya nguye ndimbonile yena njengothuli phantsi kweenyawo zakhe amafu anyakazayo xa izandi ziqhwaba izandla zazo amasebe kwanye zonke zazikhwaza oh ndiyababona abanye abohlukeneyo phaya eparadesi belinde yena ndiyamva yena esithi yizani ukuqhekeka kokusa ngaphaya eyerusalem kumele simke apha siyenyuka kuba nakhuselwa phantsi kwegazi leenkunzi zeenkomo nebhokhwe nilinde ixesha legazi lam kodwa igazi lam liphalaziwe phezulu phaya eCalvary ndingosemzimbeni unyana kaThixo lonke ityala lesono lihlawulwe sisendleleni yethu ephumayo. Haleluya. Uzuko kuThixo. Yambona uAbraham esithi sihlasi uSara ngengalo. Nabo besiza bephuma kuMateyu 27 xa waphumayo. Ndiyabeva bemisa kancinci ejikeleza iYerusalem phaya kwayinto yokuqala uyazi. Ndiyambona uKhayafa nabo beme esitratweni besithi bandixelele ukuba laa mfo uvukile. Bathi, bani laa mfo uhamba phaya, laa mfo mncinci, laa ntombi incinci. Akasemdalanga kwakhona. Lowo yayinguAbraham noSara baze banyamalala, bakhangela umntu othile uqaphele. Babe nokunyamalala ngathi nguye ephumela eludongeni, uhlobo lomzimba okwamnye. Haleluya, injalo. Apho kukho bonke abaprofeti nabanye bejikeleza behlola isixeko, waza uYesu wenyusela phezulu phakathi kanye phezulu ngaphaya kwenkwenkwe ezinyanga amafu, waza wathimba intimba bapha abantu izipho. UYesu uhleli namhlanje kwisandla sokunene sikayise, wakhwela phezulu phaya wahlala phantsi de zonke iintshaba zakhe zenziwe isihlalo seenyawo zakhe. Kwaye namhlanje isihlobo sam somKristu esithandekayo, iidemoni zisebenza ndaweni yonke kwaye umoya kaThixo uyaphumela ngaphandle kwelinye icala ukuqubisana nawo ngalo lonke ixesha. Haleluya. Nako ke apho ukhoyo, amaphephandaba nabahlalutyi nayo yonke into engenye iyadandalazisa, bayiqaphele, abanakho ukuba ubona intoni. Yintoni? Sisikhokhelo samakhulu amanqamu esezayo kamsinya phakathi koThixo nomtyholi. Yiba kwicala likaThixo kwaye ulunge entliziyweni yakho. Amen. Apha kungekudala ndandiphezulu eToledo eOhio ndinomhlangano, ndiza kuvala. Niyakubona endithetha kona malunga needemoni. Ziyasebenza, zinenkolo kakhulu nje ukuba nenkolo. Oh, ziyaya ecaweni qho ngecawe, ziphinde imvumo nkolo yabapostile, zicule uFest. Oh bethu, nje ukuba ngowenkolo kangangoko zinakho. Nzani uBrenham thetha ukuba oko kuyinyaniso. Olo luhlobo lomoya owachoma uYesu Kristu emnqamlezweni, kwaye uYesu wathi, ningabakayihlo wenu umtyholi. Ngoku abanye babo bathi, oh, iRussia ngumchasi Kristu. Nakanye, iRussia singumchasi Kristu. Umchasi Kristu uya kuba ngowenkolo kakhulu, ibe nokuqhatha nabanyuliweyo ukuba kunokwenzeka. Khumbula, uThixo uthatha umntu wakhe, kodwa hayi umoya wakhe. Umtyholi uthatha umntu wakhe, kodwa hayi umoya wakhe. Ngoku nabaya, zanelisi, ndinoxanduva kuphela ngenyaniso. Iidemoni zisebenza, izolo bendizenze zikwimo yenyama, namhlanje ndinibonisa zikwimo kamoya, apho zikwimo yenkolo. Apho zingaphaya, ibizwa umhlaza, kwaye zibiza oku okuya nokunye. Kodwa ndikubonisile kuni ngeBhayibhile, zingabatyholi. Ngoku ngapha namhlanje nazi kwakhona zikwimo yenkolo, zezenkolo kakhulu, izihlonitshwa. Ukuba uya kuqalisa mzalwana, ucinge uKhayini oyena wokuqala waloo nto wayengowenkolo ngenene. UEsau wayeyindoda enenkolo kakhulu, uJudas wayeyindoda yenkolo kakhulu. Yinkolo ayikho kwilizwe langaphandle, ingaphakathi. Qaphela oko ufundo ngeedemoni. Mhlawumbi kamva kancinci ngaxesha lithile ndingangena kuyo ngakumbi, sishiywa lixesha. Ungagwebi namnye, thanda wonke umntu. Ukuba akunakuthanda ukusuka entliziyweni yakho, ngoko uKristu akakho nawe. ETolidwe eOhio ndaya kwivenkile yokutyela encinci, ndandisitya endaweni, indawo encinci yakwaDunkard, encinci entle indawo, babelunge kakhulu. Ngalamva kwemini babevalile ukuze baye kwisikolo secawe, kwaye xa benzayo kwafanele ndinqumle isitrato ukuya kweyehlabathi encinci, indawo endala, ndaze ndangena phaya. Kwaye ndiyazi akukho semthethweni ukungcakaza eOhio, kwaye nako kumi ipolisa likarhulumente linengalo yayo ijikeleze intombi, isandla salo sijinga phezu kwesifuba sayo, lidlala umatshini wemali. Umthetho wesizwana zethu nesizwe imkile usize. Ndithembele kuKristu, ilitye eliqinileyo, ndimile. Yonke eminye imihlaba yintlabathi ezikayo, akukho nto eseleyo. Injalo loo nto. Ndajonga ngasemva phaya kwaye kukho elihle inenekazi elincinci, mhlawumbi kwishumi elinento okanye ishumi elinesithoba, ishumi elinesibhozo, ishumi elinesithoba leminyaka ubudala. Kwaye ababekwenza wona amakhwenkwe emva phaya etafileni akukubi kakhulu. Ndahlala phantsi phaya, kwaye ngoku kumothuko wam uhleli kanye apha apho inenekazi leza khona lathi, uza kufuna isitulo? Ndathi, enkosi, ndifuna isidlo sakusasa. Kwaye ndihleli esitulweni, nako kuhleli inenekazi elidala, lilidala njengomama wam, amashumi amahlanu anesihlanu, amashumi amahlano nesibhozo iminyaka ubudala wayenxibe ezo zincinci impahla ezingena buthixo bazinxibayo babanga ukuba zipholile inzululwazi ithi uphambene ngokuqinisekileyo akunjalo ufuna nje ukubonisa ubuze bakho zintloni hlanzi inenekazi alinakuzinxiba umfazi angazinxiba kodwa inenekazi alisokuze kwaze emva koko ke nango ehleli phaya inyama yalo elusizi yayiluculuqu lalinolwahlobo lokuzihombisa ngathi yintyatyambo nokuba niyibiza ntoni emilebeni yakhe kunye nentwanana yokuchetywa okunjengokwendoda okwakukufukufuku oko iBhayibhile ikuthethileyo okwakulihlazo kwaye umfazi oko indoda iBhayibhile ibanga ukuba umfazi ucheba iinwele zakhe indoda enelungelo lokumgxotha ngoqhawulo-mtshato kuba akanyanisekanga kuyo kufanele sishumayele iBhayibhile apha ngenye yezintsuku wathi ukuba unqothula iinwele uhlazisa umyeni wakhe ukuba akahloniphekanga ufanele agxothwe akunakutshata omnye kodwa ungamgxotha kwedini oko kungena nzima ndiyakuva kodwa yinyaniso leyo ow yayiqhele ukuba njalo sasinayo kwimokamoya oyingcwele kodwa sihlise imivalo umzalwane omdala wayeqhele ukuthi sihlise imivalo senzelele ngesono sihlise imivalo iigusha zaphuma kodwa zingene njani iibhokhwe nihlise imivalo yiloo nto yayiyingxaki nihlise imivalo ihlabathi nebandla zixubene njengamamowabi nanjalo njalo nobhalamu nendlela owatshatisa ngayo phakathi kwabo leyo nje yinto ekwanye namhlanje kwaye ibandla lingcolisekile lonke nesigaba sakwamoya sisisigaba saselawodike esibadikidiki kwaye satsicwa emlonyeni kathixo kwaye kwiqela lonke uthixo ubiza intsalela yakhe amthabathele yena ekhaya loo nto ichaneke ngokwenene ichanekile ngalo uvuko kwaye nanku yayehleli phaya into yokuhombisa imilebe ubuso bakhe bonke yayikwindawo yonke ngolwahlobo waye enale apha into emnyama phezu kwamehlo akhe kwaye wayebilile yayisihla kwaye usizi lwento endala wayenokuba unabantwana basisizukulwana kwaye lalihleli phaya kunye namadoda amabini amadala kwaye enye yawo inesikhafu esikhulu sibhijele intamo yayo kwaye yayingujuni ihleli phaya yaza yaphakama kwaye ngahlobo luthile wayesele kwaye lalisele nalo kwaye lalibhekabheka ndacinga ow thixo thixo kutheni ungavele uyitshayele le nto isuke kubonakaleni kutheni ungayenzi loo nto ingaba usheron wam omncinci usana lwam oluncinci usara wam omncinci nomncinci wam uribheka kufanele bakhuliswe kwesasizukulwana bajongane nento enjengaleya ndacinga jonga phandle apha kwiindawo zokuzonwabisa nezinto nokwenzekayo ndacinga ow thixo ow ndiyavuya wamthatha usheron ukuba yayiyintando yakho leyo ingaba uribheka wam omncinci nomncinci omncinci usara kufanele bakhuliselwe phantsi kwento enjeya ngaleya nto leyo nabo abantu bayibiza bacula ekwayareni nayo yonke into ndaze ndacinga ingaba asilo hlazo elo ndacinga thixo bungatheni obungcwele bakho kumelana nayo ukhangeleka ngathi umsindo wakho obulungisa uya kuyibhabhela phaya uze uvuthulule le ndawo ndaze ndeva engelosi yenkosi isithi yiza ngapha ndahamba ndaya ngaphaya kwaye xa yayigqibile ngam ndaziva ndingumntu owahlukileyo umgwebela ntoni yena ndathi jonga kulaa nto indlela yiyo kwaye nantsi into yena ndabona umbono ndabona ihlabathi ngolu hlobo ukujikela elinye ihlabathi kodwa eli hlabathi apha lalinomnyama olijikelezileyo kwaye elo yayiligazi likakristu elikhusela umsindo kathixo wayengenakho ukujonga phezu koko wayeya kuyitshabalalisa into kanye ngoku kuba wathi ngamini usitya kuwo ngawo lo mhla uya kufa kwaye wayenokuyenza loo nto emva koko ndacinga ngolu hlobo ndabona isiqu sam nangona ndingayenzanga loo nto kodwa ndandingumoni nakanjani kwaye ngoko igazi likayesu kristu lisebenza kuthi njengesihlanganiseli yabona okokuba xa ndisona izono zam zibetha kuye zize zithunuke intloko yakhe ebulalekileyo kwaye bendinokubona iinyembezi negazi lisihla xolele bawo akayazi into ayenzayo kwaye bendiya kwenza enye into ndize ndiyibethe xolele bawo ukuba nje yayikhe yagqitha kuye bendiya kuba ngutshatyalelisiweyo kwaye ukuba bendingayamkelanga inceba yakhe kwaye ngemini umphefumlo wam udadela ngaphaya koku ya sele ndigwetyiwe ndalile akukho nto iseleyo kuphela ngumgwebo ndigwetyiwe sele ndigwetyiwe uthe uThixo ngemini othe watya ngayo kuwo ngaloo mini uyakufa ugwetyiwe kakuhle. Esi sisihlalo somgwebo ngale mva kwemini isimilo sakho kuKristu. Ndaza ngoko ndacinga, ewe injalo. Ndaza ndabona imini endakhasela ngayo kuye, ndabona incwadi yam endala ilele phaya umoni apho kulele yonke into kuyo. Ndabona izono zam zizo ezenza loo nto. Ndaza ndathi, Nkosi, ingaba uya kundixolela namna? Wathatha isandla sakhe ecaleni lakhe wakhupha igazi wabhala kumphezulu wathi uxolele, wayigibisela kulwandle lokulibala ukungaphindi ikhunjulwe. Yayimkile naphakade wathi, ndiyakuxolela kodwa uyamgweba yena. Oko kwaguqula ingxabango yam. Ndathi, Nkosi, ndiba nenceba. Emva kokuba ndiphumile kuwo ndawelela ngaphaya ndahlala phantsi ndathi, kunjani mama? Lathi, oh molo. Ndaza ndathi, ukuba ungandixolela. Ndathi, ndingumfundisi Branham umlungiseleyo. Lathi, oh uxolo, uxolo mfundisi Branham. Ndathi, nenekazi, ndalixelela ibali. Ndathi, bendimi phaya kwaye bendikugweba ndicinga enjani ukungabambi into, mhlawumbi unabantwana. Lathi, ndinabo. Ndathi, yintoni eyenze indlela engalungi? Laqalisa ukundicombululela ibali ebelinokukrazula nokuba yeyantoni intliziyo. Ndathi, bendibuza uThixo kutheni bengayi kurhugula nje laa nto isuke emhlabeni apha. Nilapha nala madoda amabini anxilileyo, nawe unxilile ngokwakho. Ndaza ndathi, ngenye imini elaa gazi libambe umsindo kaThixo kude kuwe, uza kufa ngenye yezimini. Kwaye ngoko wena usisidalwa esinenkululeko yokuzikhethela ngoku, ungala okanye wamkele. Ndathi, kodwa ngenye imini umphefumlo wakho uya kuya ngaphaya apho kungekho nceba iseleyo, kwaye ukuba ufele ezonweni zakho sele ugwetyiwe kwaye uya esogweni. Uyazi ntoni? Laa mfazi wehla kwesasitulo phaya kulaa venkile yokutyela saba nomhlangano womthandazo njengongazange uve ebomini bakho kwaye weza kuKristu. Yayiyintoni? Sukuba gweba bona baxelele ngevangeli, babanjwe ziidemoni zizidalwa ezifayo kulo mhlaba, baphendelelwa kokusuka ngapha. Impembelo yethu isuka ngasentla. Masibone esinokwenza ngeziphiwo zethu ukuzuzele abanye kuKristu. Bawo wethu wasezulwini, sibulela wena ngobulungisa nenceba yakho. Ndiyaxolisa Nkosi, mhlawumbi abantu ndibagcine apha ixesha elide, kodwa bekubeni kusekupheleni kwale mihlangano yasemva kwemini njengawo lo bendifuna ukubaxelela ngeedemoni. Ndinqunqele ukunintsi endaweni enye kwintshumayelo enye, kodwa mhlawumbi bangayichola apha naphaya baze baqonde endithetha kona. Uyazazi iinjongo zentliziyo yam zokuzisa oku. Bangabantu bangahamba ukusuka apha ngale mva kwemini, amadoda nabafazi baqaphele yonke intshukumo abayenzayo, kodwa baphile ngovuyo nokukhululeka. Bangabangazi ukuba uThixo ubasindisile, kwaye bangabangajonga kuye balibale malunga nazo zonke izinto nezinto ezibangqongileyo, baphile ngoxolo nenzolo nasekoyikeni uThixo. Kuzemva koko Thixo, xa ufuna ukubasebenzisela nayiphi into ungathetha ngqo kubo, kwaye ubathumele naphi apho ufuna baye khona okanye nantoni ofuna bayenze. Bangabantu bangathobeka kwaye bafumane uKristu entliziyweni yabo. Sixolele Nkosi ngokusilela kwethu sonke ngabanye, kwaye siyazi ukuba uSathana uphumile njengengonyama egquma ndaweni yonke eginyana nako enxibe iingubo zenkolo. Oh Thixo, ezi ntsizana zabantwana bajonge ndaweni yonke bavulekile kwaye bafumaneka ebantwini, kwaye ndithandaza wena Thixo ube nenceba kubo, usindise bonke abalahlekileyo, philisa abagulayo. Kwaye Thixo, siyaqonda ukuba ezi demoni zindala zezifo eziza phezu kwabantwana bakho, okokuba unentethelelo elele ngaphaya ukuqubisana nokuya. Kwaye zonke iidemoni eziya kubabangela ukubabone, unesicama kushelo esilele ngaphaya, siya kuqubisana nokuya. Kwaye ndiyathandaza kokuba uya kunikeza egameni likaYesu. Amen. Andazi nokuba kukho